Heavenly Father, we are indeed
bawethu wasezulwi ngenene sinombulelo ngalemva kwemini ngakho oku enye inyweba yokuma epulpitini ukubabaza obungaphandekiyo ubutyebi bukayesu kristu kwihlabathi elifayo elingenathixo lingenakristu lingenathemba kwaye kungekho themba lakuhamba noyesu xa ebuya kwaye siyazama nkosi ukuveza uyesu kristu ezizweni kwaye ngelixa sihlangeneyo apha ngalemva kwemini wanga umoya oyingcwele ungathetha kwaye ufudumeze iintliziyo zethu kwaye usikhuthaze endleleni banga abagulayo bangaphiliswa kunye naboni basindiswe nabo batyhafisiweyo bakhuthazwe kwaye wanga uthixo angamkela lonke uzuko nembeko kwaye yanga inganikezelwa egameni lakhe kuba leyo injongo yethu kuba sikucela egameni likayesu amen galani. Ndiyavuya ngale mva kwemini ukuma apha kwakhona kwaye eBeaumont kwaye ndisoloko ndidiniwe ndibe ndiqhubeka kusukela kuChristmasi kuqhubekeka ayikuko kangako ngokushumayela endikwenzayo okundenza ndidinwe yimibono endenza ndidinwe. Inkosi yethu omnye wamenza yena waphethuka waze wathi amandla akhe amkile kuye. Umbono omnye phezu komprofeti uDaniel wathi wayekhathazekile entlokweni yakhe iintsuku ezininzi. Kwaye ke thina asinakuzicacisa ezo zinto, siyazi nje ukuba zinjalo. Kwaye akukho bani waziyo ngcono kunabo abo yenzeka kubo. Kwaye ke siyavuya nakubeni kunjalo. Into endizama ukuyenza kukusebenzisela isipho sobuprofeti kumsebenzi wobuvangeli, kwaye nje ayisebenzi ngaloo ndlela kakuhle, inzima kakhulu ke. Kodwa ndifuna ukutsho oku, xa ndifika ekupheleni kwendlela naxana esi sixeko apha sivuka, kwaye ukuba esi sizukulwana kwimihla yokugqibela, andifuni nalinye igazi lomntu phezu kwam. Ndifuna ukuba ngokhululekileyo kulo lonke igazi, kwaye ndikuzamile okwam okungcono ukuyiveza ngendlela yesibhalo olu lungiselelo ethe iNkosi yandinika lona kuyo yonke indlela endiyaziyo yenziwa njalo. Kwaye ndiyazi umoya oyingcwele ngobabalo lwakhe undenze ndaphila njalo okokuba andicingi ukuba kuye kwabakho nawaphi amabala. Ndinombulelo kumzalwane uPeregrine nakwaba bazalwane apha abathe benza imizamo yabo ukwenza lo mhlangano ube nempumelelo. Ukuba kukho nabani ulahlekayo kwesi sixeko kwesi sizukulwana, ngokuqinisekileyo ayisayi kuba phezu kwaba wafo ukuba banxike lonke ilitye ukuzama ukuyenza ibe nempumelelo. Ukondla abantu, ukubafumanela iindawo zokulala kunye nokumabonwa kude ndaweni yonke, nje ukuthabatha imali esuka ngqo ezipokothweni zabo nokuyikhupha ukuze bathe bayazi izihlwele esinazo aziyi kuba nako ukuxhasa okunjeya, kwaye ke bayikhuphe ezipokothweni zabo ukuyenza. Ke ndicinga ukuba oko kuyamangalisa. Njengomntu othile enombono onjeya, ndiyakholwa batsho ngaphaya kumaHebhere isahluko se-11 abo ihlabathi lalingabafanelanga, kwaye ukukhupha intamo yabo kwixesha apho ulungiselelo lungabalulekanga kangako phakathi kwabaninzi abantu abafanele balikholelwe, abo kuthethiwe malunga nalo kodwa xa into ethile isenzeka ngelo xesha bayasilela ukuyibona. Kodwa ifanele ibe ngaloo ndlela, wena ufanele nje umise ngqo amagxa akho uhambe ukwazi oko. Khumbulani ngaphambi kwenu yabe iyinto enye, bahamba behla ngendlela ngohlobo olunye, abantu zange bayazi iyure yabo yokutyelelwa. Namnye umprofeti owakhe waziwa uYesu wathi nibafake emangcwabeni nihombise amangcwaba abo ngoku, ningabo abathe babafaka phaya, ngowuphi athe uThixo wamthumela eningathanga namtshutshisa kwaye nambulala. Masiyithabathe ukusukela ngoko ukuhla ukuza ngoMartin Luther kunye nokuhla kulungile, Irenaeus noMartin ongcwele kunye nabo bonke ukwehla ngazo izigaba ibe iyindlela enye kwanqu nakujona uJohane waseHaka umprofetikazi wenkosi kwaye ninabantu bangamakatolika qala mfazi wayenokubona imibono nanjalo njalo kwaye abaxelele yayiya kwenzeka njengoko ebethile yintoni enayenzayo namtshisela esibondeni ngokuba ligqwirha malunga namakhulu amabini eminyaka kamva navuka naze nafumanisa oko enikwenzileyo kakade benza ungxengxezelo bomba imizimba yabo bapristi abenza ukuba atshiswe baza bayilahla emlanjeni olo lungxengxezelo olukhulu lokwenza basilele bathi uPatrick ongcwele wayengumkatolika nabani na oyaziyo imbali uyazi ukuba oko kuyaphosisa yena ngokuqinisekileyo ngokungathandabuzekiyo azange wavumelana nopope zange aye kuhlala ebengayi kuyikholelwa konke konke uSicard yayiligama lakhe yayingengopatrick ongcwele kodwa emva kokuba wayefile kwaye emkile kwaye nina nabulala amawaka abantwana bakhe izikolo zakhe ebengayi kuvumela umnqamlezo okanye kwanto ukuba ibe sezikolweni zakhe kwaye isamile phezulu emantla e-Ireland namnamhlanje into ekwanye ebengayi kuvumela okuya kungena ezikolweni zakhe wathi abantu bayakujonga emifanekisweni endaweni yoko afuna bakubona wayenamandla kamoya oyingcwele wayethetha ngeelwimi wayenemimangaliso emikhulu nemiqondiso utheni ibandla lingakushumayeli okuya namhlanje yabona kwaye bonke abo bantu zange babazi bade babe bamkile bagqithile emva koko sizame ukwakha amangcwaba abo kuyinene ukuba siphila kwi ibandla lisoloko liphila kukhanyo lomnye umhla kwaye ngoko ukhanyo ukukhanya okubuxoki yintoni ukhanyo kunjengokhanyo oluyinkohliso endleleni ilanga likhanyisa phantsi lize lenze ukhanyo oluyinkohliso ikhangeleka ngathi ngamanzi kodwa lona akusokuze ufike kuyo ayikho phaya leyo yindlela abantu abenza ngayo namhlanje bathembisa into eya kuba secaleni kakhulu okanye ekude kakhulu phaya okanye kude phezulu apha kodwa zange bafike kuyo ndinombulelo kakhulu wokuba uThixo wethu akangothixo onjeya kusenguye izolo namhlanje naphakade sifika kuyo xa siyikholelwa ikhona phaya yonke into ethe yathenjiselwa esi sigaba ikwenza kube nzima kodwa noko ngoko kufanele siqhubeka nje ngohlobo olunye sikholelwa kwaye ndinibulela kakhulu nonke nomsebenziswano entle ngelixa ndilapha esixekweni kanti lapho iminyaka emininzi eyagqithayo kunye nomhlobo wam omdala umzalwane uBoswell kunye noRaymond Ritchie kunye nabaninzi abazalwane beza ngapha ndisakholelwa ivangeli ekwanye andikatshintshi nentwana nje into ekwanye kodwa niyabona imvuselelo yayiqhubeka ngoko kwaye apho kungekho mvuselelo akunakwenza izinto zenzeke ulungiselelo luhambele phambili kakhulu yayinixelela kuphela ngoko oku kuya kufika bangaphi abakukhumbulayo oko ngokuqinisekileyo niyakhumbula kwaye yafika kanye ngokuchanekileyo ngohlobo eyathi iyakwenzeka ngoko ndandiya kuthabatha abantu ndibeke izandla zam phezu kwabo ndanixelela oko awandixelela kona kwaye oko nje yindlela eyenzeka ngayo yenzeka nje ngokuchanekileyo ayizange yasilela ekubeni yinyaniso nganye kwaye lonke ixesha ke ifanele ize isuka kuThixo akukho bani onokuthandabuza oko kodwa niyabona imvuselelo ayiqhubeki nje ubukhobeni ukuhamba nabantu kutheni abantu bayakuphakama baphume emaqongeni okulala nakumathala okuthwala baze bahamba hambe beka nje izandla zakho phezu kwabo kwaye bethu oko kubenza bajikeleza ndiyibone imigca apho kuya kubakho amane namahlanu amakhulu abantu besiza ngemigca izithulu izimumu iimfamo amagqwemu kwaye akukho namnye kubo othe wasilela kuphela koko baphiliswayo bonke ngamnye kubo yizame namhlanje yabona akukho mlilo eRoma xa imililo yacimayo etempileni eVista abantu aguduka yabona ngoku akukho mlilo wemvuselelo ukuyixuba yabona yiloo nto nje emva kwethuba ukuba ihlabathi limile bayakuqalisa ukuphila kukukanye kokubengezelayo kwakhona yabona kwaye leyo yindlela eyabe isoloko iyiyo igqithe ngaphaya kwaye ibaphose bona kwaye esasizukulwana ufanelwe sigwetywe ngoko kugqithe kuso basilele ukuyibona uYesu Kristu uyaphila ngale mva kwemini uyahambahamba apha kunye nathi ngoku usoloko ekho naphi na ababini okanye abathathu behlangene egameni lam phakathi kwabo niyakholelwa oko aninakukholelwa ndiyathemba ukuba inkosi ilibazisile ndiyakuba nako ukubuyela ndize ndibe nani ngelinye ixesha kwakhona ukuba andibanga nako ukunibona kwakhona xa ndihlangana nani phaya kwisihlalo somgwebo kakristu apho sonke siya kuhlangana kumbulani ndinixelele inyaniso ndiyakube ndisatsho okuya xa ndihlangana nani phaya kude kube ngoko yanga inkosi nganisikelela ngokutyebileyo ndithandazeleni ndiyayidinga imithandazo yenu andisekho mtsha njengoko ndandinjalo ngoku oko kumalunga neshumi elinesibini ishumi elinesine leminyaka eyagqithayo kwaye othile undibuzile ngomnye umhla wathi umdala kangakanani mzalwana uBrenham ndathi nje ubegqitha amashumi amabini anesihlanu ndathi amashumi amabini anesihlanu eminyaka egqithileyo ndayigqitha kwaye ndi aku ungayixela indoda kuphela xa uzalwa uyaqalisa ukukhula njengekhandlela okanye ukuvuka uyaphendla kodwa uyakhula ude ube namashumi amabini anesibini ukuya kumashumi amabini anesithathu andikhathali nokuba uzikhathalela kakuhle kangakanani uyaqalisa ukufa kanye phaya kwaye uyaqhubeka ukwehla nokwehla de litshe liphela ndabuza umkiwani ngenye imini xa ndandithetha ndathi ndifuna othile ugqirha wandixelela wathi andinakulikholelwa ibali likakristu ukuba andinakulikholelwa uzalo ngentombi enyulu wathi andikholelwa ukuba kukho into enjeya ndathi uzalo lwendalo lolona lingumnqa kum kunozalo ngentombi enyulu uzalo lwendalo ukubona indlela elwenzeka ngayo nendlela ekuthathwa isigqibo ngalo xa okuya kungumungu leliphi iqanda xa kukho amawaka amathontsi embewu kunye namawaka amaqanda hayi ukuhlangana kwamabini okuqala oko kuyigqibile kodwa mhlawumbi uthi kuhle ukuba amabini ngaphambili oh hayi yabona iyakuma enye mhlawumbi iyakuvuka ithontsi lembewu kanye emva kakhulu kwembewu kweli cala kwaye elisembindini lweqanda lithatha isigqibo sokuba iza kuba yintombi okanye inkwenkwe intloko emnyama intloko ebomvu amehlo aluhlaza okanye nantoni na eyakuba yiyo into ethile ithabatha esa sigqibo ezinye zazo ziyapheliswa ngumnqa kakhulu ukubona umsebenzi kathixo uzemva ko ubone abantu nencinci ingqondo enesiphelo njengoko sinjalo izama ukuphika imisebenzi yakhe emikhulu lo mfo wathi kum uhle wayengenakho ukukholelwa nantoni engenakubonakaliswa ngobunzululwazi ndathi uyakholelwa ukuba unomphefumlo wathi ngokuqinisekileyo ndathi ngoko bonakalisa ngobunzululwazi kum unawo ndathi uyakholwa ukuba kukho into enjalo njengothando wathi ngokuqinisekileyo ndathi uyamthanda umfazi wakho ndathi ngoko ndibonise ngobunzululwazi okokuba yeyiphi indawo kuwe eluthando ndifuna ukuthenga oluthile ndiyakuya evenkileni yamayeza naphi na apho bayithengisa khona ndifuna inqwaba yalo ndingathanda ukuthenga uthando oluthile ndiyabona sonke isikrweqe sikathixo singaphezu kwendawo uthando uvuyo uxolo ukuzakakade umsindo obubele ubulali umonde kunye nomoya oyingcwele ndiyabona sonke isikrweqe sekholwa kukujonga kokungabonwayo ukukholelwa koko kuthethiweyo ndiyabona akukuboni oko ukukholelwayo yabona yabona akukuboni akukuboni kona kade uyakujonga ngamehlo akho ubona ngentliziyo yakho yabona ujonga nakweyiphi into uthi andiyiboni nje uthetha ukuba akuyiqondi yabona ngoko ndambuza oko ndathi ukuba ndinengobozi yamanzi ndize ndibeka iglasi apha kwaye ndigalela amanzi ukusuka kule ngobozi ukusa eglasini ize ibe sesiqingatheni ukugcwala ndize emva koko ndiqhubeke ndigalela amanzi uze emva koko ndiqalise ukwehla ngokobunzululwazi ndixelele kuphi apho amanzi aya khona yabona ndathi xana ndandiyinkwenkwe encinci ishumi elinesithandathu leminyaka obudala ndandisitya ukutya okunye endikutyayo okanye ngoku iimbotyi sonke iitapile inyama ndathi lonke ixesha ndisitya kwenze ntoni kwakhe iisele zegazi ndaba mkhulu kwaye ndommelela lonke ixesha kwaye xa ndifika malunga namashumi amabini anesibini nditya ngakumbi nangcono ngoku kunokuba ndenzayo ngoko kuba ndandingenako ngoku ukuba nditye kodwa nditya ngaphezulu nangcono kunokuba ndandisenza ngoku ndiba mdala nabuthakathaka kwaye noko okwakutya kwakha iiseli zegazi ndongeza ubomi obutsha lonke ixesha kwaye ndisehlela lonke ixesha lixesha elibekiweyo ledinga siza kuligcina oko ukuthixo injalo loo nto siyayo akunakubonakalisa ngokobunzululwazi uthixo uyamkholelwa nje uthixo kwaye umkholelwe ngokwelizwi lakhe ngoku ngale mva kwemini ndifuna ukubulela ngamnye kuni nonke lona olungileyo udade omncinci phaya kwipiano lona ngapha nani nonke bantu balungiselele nonke ngamnye kuni Nkosi inisikele. Ubusuku abusokuze kube mnyama. Imvula ayisayi kuna ngamandla. Kodwa ya kukunceda ukuba ndinganako. La ndiqhele ukuthi ndingeza kuwe. Kodwa kukho abaninzi ngoku. Iyo ndibe ndikwihlabathi lonke niyabona. Kwaye ikwindawo yonke. Kodwa nje ndifoneleni okanye nindibhalele ileta ndiyakunithumelela ilaphu lomthandazo nantoni na endinokuyenza yonke into ingesisa ngenene akukho mali kodwa yabona ndiyigcine imihlangano yam ngolu hlobo ukuze ndibe nakho ukuza apho bangenayo nemali ndibambe umhlangano apho kungekudala kumnquba onokuthabatha kuphela amashumi amabini abantu umhlangano wobusuku obubini kwakukubi kakhulu ezantsi malunga neshumi ngaphantsi kweqanda kodwa inkosi yayindithumele phaya kwaye izinto ezinkulu zenzeka andinazo iinkqubo ezinkulu unomathotholo umabonwa kude zonke ezinye zezi zinto abanye abazalwane banakho okuya mhlawumbi bangabe bakrelekrele amadoda akrelekrele bayakwazi amabakwenze kwaye inkosi iyabanika njengo-oral roberts kunye namadoda njengalawa afanele babe namawaka eedola ngemini akanakusebenza ngenye indlela kwaye oko okwesizathu esilungileyo kwaye oko asikukho okwam ndifuna olwam luhlale luluncinci kwaye luthobekile naphi na apho ndinokuya khona kunye naphi na uthixo andibizayo andinanto yakundigcina ngoko suka ndihambe ndiye naphi na apho kukuko olo lulungiselelo lwam thandazeleni okokuba inkosi ndincede ndilugcine ukhona kwaye ndingajongi ngasemva ndijonge phambili apho ndiya khona ndingajongi apho bendikhona ndijonge apho ndiya khona sizilibala ezo zinto zingasemva siphuthume ngokuqunela kuphawu lobizo lwaphezulu kukristu ndifuna ukufunda okuthile okusuka ebhayibhileni kathixo namhlanje ndikhethe nje isiqendwana esincinci kuba ndimxelele ndiza kwehla ndize kuthandazela abagulayo ngale mva kwemini bonke abo baphethe amakhadi okuthandazelwa kunye nabo abafuna ukuthandazelwa baya kuthandazelwa siya kukwenza oko kwaye ndabe ndisoloko ndizama ukugcina isithembiso sam ngoku umntu othile xa nokutshoyo oko ukuthi kuhle uthembisile ukuba sendaweni ethile andiyi kuyithandabuza kodwa kukho ezine okanye ezintlanu iindawo e-United States kanye apha endifanele ndibe kuzo namhlanje apho umntu othile athe ndiya kuba lapho andizange ndithi ndiya kuba phaya kodwa bayayitsho niyabona bayifake ephepheni kwaye bafowunela ekhaya lonke ixesha kuhle yintoni ingxaki bathi kumfazi okanye abanye beqela laseofisini kuhle ebefanele abe lapha bambhengezile yena apha kuhle isibhengezo sisephepheni andizange ndazi kwanto malunga naso andinakho ukukunceda okuya ndinoxanduva kuphela ngoko ndikutshiloyo ngokwam ke ngoku ngale mva kwemini ndifuna thina sonke kwakhona uba singabanako sime ukwenzela ukufundwa kwelizwi kwaye siza kuzama ukuphuma nganeno malunga nenye ngaphezulu iyure inkosi ithandile ukuze nibe nokudlamka ukwenzela ukuya enkonzweni ngobu busuku kwaye isizathu sinayo le mihlangano ngecawa emva kwemini ukuze singavimbeli nabani emabandleni enu abantu abafuna ukuthandazelwa apha abagulayo nabaxhwalekileyo kuhle siya kusoloko sibathandazela ngoko ayiphazamisi inkonzo yenu akukhathaliseki kukho amatyeli amaninzi kukho indoda endingavume andivumelani nayo kwaye abavumelani nam kodwa ukuba ayinakuba phezu konyamezelwano kunye naphezu kweengcinga zobudlelwane obungcono nezinto ngoko andisayi kutsho kwanto malunga naye ukuba ndingangavumelani kunye nendoda nakangakanani ukuba andinakubeka ingalo yam kuyo kwaye ngokusuka entliziyweni yam ndisazi ungumzalwane wam ngoko andifanelanga ndibe ndithetha naye injalo loo nto sifanele sikwenze oko. Ngoku nina abafuna ukutyhila iBhayibhile zenu, tyhilani kuIsaya isahluko sesithandathu. Funa ukufunda ukusukela phaya ngale mva kwemini ukwenzela inkonzo yokuvala ithabathe isiqendwana. Ngomnyaka awathi uUziya wafa ngawo, ndayibona inkosi ihleli etroneni and enyukileyo kwaye amasondo eengubo zayo ezirholayo azalise itempile. Ngaphezu kwayo kumi iiserafi, ile inamaphiko amathandathu, ngamabini ifihle ubuso bayo kunye nangamabini ifihle iinyawo zayo kunye nangamabini iphaphazela. Iyileyo idanduluka kuleyo isithi, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele uYehova uThixo wemikhosi, buzalise ihlabathi lonke ubuqhaqhawuli bakhe. Yadidizela imigubaso yomnyango lilizwi lowadandulukayo, yaye indlu izele ngumsi. Ndathi ke mna, athi ke mna, ukuba andigqibelelanga ngenxa yokuba ndiyindoda emilebe iyinqambi kwaye ndihleli phakathi kwabantu abamilebe iyinqambi, kuba amehlo am abone ukumka uYehova wemikhosi. Yaze yaphaphazela yeza kum enye yeeserafu iphethe ilahle elivuthayo esandleni sayo elithabathe ngesithabatho esibingelelweni, yaze yalibeka emlonyeni wam yathi, yabona, eli likuchukumisile imilebe yakho kwaye bususiwe ubugwenxa bakho nesono sakho sixanyagushele. Kananjalo ndeva izwi lenkosi lisithi, ndothuma bani na kwaye kubani na oya kusiyela? Ndaze ndathi, ndikho, thuma mna, masithobise iintloko zethu. Nkosi onobabalo olukhulu, thabatha la mazwi kwaye kwanga okucamnca kwentliziyo yethu ngoku kungamkeleka kuwe. Wanga omkhulu umoya oyingcwele ungeza emilebeni yothethayo neendlebe zomphulaphula, ukuze ngokuhlangeneyo ibe nokuzisa uzuko kwigama lakho ngelizwi lakho, kuba sikucelela oko uzuko lukaThixo. Amen. Ningahlala phansi. Ndiza kuqaphela ngoku oko ukuze sibe nelininzi ixesha lenkonzo yomthandazo. Ngoku phulaphulisisani njengoko ndizama ngezi zimbalwa izibhalo nemibhalwana endithe ndayibhala phantsi apha ukuba ndiyithethe. Ngamanye amaxesha andidinwanga kwaye ndingaphelanga, andizange apho ndibhale phantsi isibhalo ndisazi ndinako ukusikhumbula, kodwa kamva nje ibe isoloko nje injalo. Ndiye ngamanye amaxesha ndiliba andinako ukucinga ngaso, ke ndiyasibhala nje phantsi apha encinci into ethile njengesithile isibhalo, ndiyazi kuthetha ntoni oko kwaye ndisuka ndiqhubekeke ukusukela phaya. Ndifuna ukuthetha kwisihloko seimpembelelo. Ngoku niyazi kukho umntu othile omphembelelayo. Ubomi bakho yincwadi ebhaliweyo efundwa ngabo bonke abantu. Ngoko ke ukuba ubomi bakho abukho ngokobungqina bakho okanye ubungqina bakho ngokobomi bakho xhelo, ngoko ke kukho ubeka isikhubekiso endleleni yomntu othile, kuba umntu othile ukubukele, othile umntwana omncinci ubukela umama wakhe, ubukele utata wakhe. Apha kungekudala iminyaka eyagqithayo ndafunda inqakwana lomhleli malunga neChristmas eyayingokuqinisekileyo kwayifudumeza intliziyo yam. Yayibubuhlungu xa umfo wayephumile kwaye waye eyindoda elungileyo, wayengaseli ngenene, kodwa wayephumile malunga neChristmas kwaye etyelele amaqabane akhe asemsebenzini, kwaye onke athi kuye athi, John, khawufumane esincinci nje esincinci siselo. Kwaye ukusuka kwindlu ukuya kwindlu wafumana okuninzi, kwaye kwafanela goduke kwaye ukunqumla ibanga. Inkwenkwe yakhe encinci yayikunye naye kwaye wayelahlekene nenkwenkwe encinci, waze waguquka wakhangela inkwenkwe encinci yayisiya ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye icala. Waza utata walinda de inkwenkwe encinci yafika kuye, wathi, kutheni ugqiba ibala lonke nyana? Yintoni ekwenza uhambe ngolwa hlobo? Yathi, tata, ndizama ukuhamba emanyathelweni akho. Kwaye oko kunjalo. Yabona encinci indoda yayifunqula inkwenkwe encinci, yaze yahlala phantsi yamthabathela ezingalweni zayo umfo omncinci, yathi, Thixo, ukuxolela. Ndifuna ukuhamba tye ukuze unyana wam emva kwam abe nokuhamba tye. Kwaye oko esifuna ukukwenza njengamaKristu. Sifuna ukuhamba njengamaKristu, siphile njengamaKristu, sithethe njengamaKristu. Kwiminyaka emininzi eyagqithayo, xaba beqhele ukuba namakhoboka ezantsi, baya ezantsi, eKentucky, naseAlabama, kunye nasezantsi, apho ndisuka khona. Babeqhele ukuthabatha abantsundu, babathengise esidlangalaleni, endaweni yokuthengisa esidlangalaleni, njengokungathi uya kuba neemoto ezisetyenzisiweyo okanye into ethile. Ndiyakholwa, akukho mntu kufanele abe likhoboka. UThixo wenza umntu, waze umntu wenza amakhoboka. Kwaye babeqhele ukuza kuwathenga njengokufana nokuba ubuya kuthenga imoto esetyenzisiweyo, ufumane umqulu wentengiso nanjalo njalo. Leyo yayiyinto embi kakhulu. Ke bona ngenye imini akukho umthengi owezayo uku umthengisi uku ifama endala eyayinamakhoboka amaninzi. Waze wathi, mangaphi amakhoboka unawo? Oh, wathi, malunga nekhulu namashumi amahlanu phandle phaya, ndiyaqikelela. Wathi, ingaya ndiye kuwajonga? Wathi, ngokuqinisekileyo zincede. Ke waphuma ukuya kujonga emakhobokeni. Kwaye kana wajongayo wabaqwalasela bona abafo. Babesoloko bemmatshekile bona amabhulu awazisa ngapha ukusuka eAfrika, babuthula eCuba phandle phaya, baze bawathumela ngapha apha ezantsi bawathengisa ukuba babe ngamakhoboka. Kwaye ayesazi ukuba awasukuze abuyele ekhaya, ayesazi ukuba awasukuze abone ootata noomama babo kwakhona okanye abantwana babo abaye abafazi nanjalo njalo. Aye ayengamaxhoba emeko ayengayenzanga ngokwawo. Kwaye nangayelapho kude ukusuka ekhaya, kwaye ematshekini, kwaye ngamanye amaxesha okufuneka bababethe izabhokwe, babatywatyushe bona njengokuba besenza esilwanyaneni, inkomo nenkabi, amahashi kunye nezinto, kwaye ngoko bawenze wona asebenze. Kwaye oku baqwalasela. Lo mthengisi usemtsha waqwalasela kwakukho elinye lalawa matsha amakhoboka. Bekwakungadingeki balityatyushe lona bethu. Lalinesilevu salo sinyusiwe, amagxa semva kwaye ngenene. Lalisemgcini lonke ixesha. Akungadingeki benza nantoni kulo. Laliwenza umsebenzi wenzeke. Ke umnini makhoboka wathi umthengisi wathi kulo mnini, wathi, ungathanda ukuthenga elakhoboka? Wathi, oh hayi, wathi, alithengiswa. Wathi, kulungile, kutheni lingathengiswa? Wathi, yintoni? Wathi, iyintoni? Yintoni elenza libe ngolwa hlobo? Wathi, ingaba ngumphathi phezu kwawo amanye? Wathi, oh hayi, likhoboka. Wathi, ingaba ulondla ngokwahlukileyo kunawo amanye? Wathi, hayi, onke atyela ikhitshini ngokudibeneyo. Wathi, likhoboka nje. Wathi, kuhle, yintoni elenza lenze ngokwahlukileyo kunamanye? Wathi, uyazi, ndabe ndisoloko ndimangalisiwe kokuya nam de ndafumanisa ukuba ngaphaya kwela kubo eAfrika apho bavela khona uyise yikumkani yesizwe, kwaye nangoku engumphambuke kude nekhaya, kodwa uyazi ungunyana wekumkani kwaye wenza njengaye. Oh bethu, yintoni afanele kukuyenza amaKristu? Singoonyana neentombi zikakumkani. Makubeni singabaphambukeli, masenze njengoonyana neentombi. Bafazi, yekani iinwele zenu zikhule, yekani ukunxiba zona iimpahla enizinxibayo yokuziphatha kakubi nezinto. Madoda, buyelani apho indoda ifanele ukuba khona. Musani, yenzani njengoonyana neentombi zikaThixo. Ningabaphambukeli apha, kodwa kumbulani, singoonyana bokumkani. Yabona? Impembelelo eyathi indoda yaba nayo phezu kwabo, indlela yokuziphatha, yagcina amathemba abanye ephezulu. Sifumanisa ukuba lo kumkani, uUziya, wayeyinkwenkwe engumalusi ngemihla kaIsaya umprofeti. UIsaya waye engumprofeti. Abaprofeti bayazalwa, ababeki nje izandla zabo kubo baze benziwe abaprofeti. Bayazalwa, bemiselwe kwangaphambili nguThixo. Izipho nobizo zingaphandle kwenguquko. Kuko isipho sokuprofeta ebandleni, kwaye sifanelwe nje sigwetywe ngabantu abathathu ngaphambi kokuba izwi libe nokuviwa phakathi kwebandla. Kodwa eso nje sisipho sokuprofeta. Kodwa umprofeti ngokuqinisekileyo wamiselwa noItsho iNkosi ukusukela ebuntwaneni ukunyuka. Kwaye uIsaya waye engumprofeti weNkosi, kwaye wayethatyathelwe etempileni kwaye waye ene lo uziya lenkwenkwe ingumalusi osemtsha waye eyimpembelelo enkulu phezu kwalo mprofeti usemtsha ngokuba uuziya kwizikronike zesibini amashumi abini nesithandathu ayasixelela ukuba waba ngukumkani kaisrayeli xana nje waye neshumi elinesithandathu iminyaka obudala uyise uamaziya wafa waze wathabatha indawo yakhe ukuze alawule njengokuba yayisisithethe sonyana ukuba angene esikhundleni sekumkani kwaye bamthabatha bamenza ukumkani xana nje waye neshumi elinesithandathu leminyaka obudala kwaye enaye uyise uuziya uamaziya waye eyindoda ebalulekileyo waye eyindoda enobuthixo kwaye ekubeni enalo mzali unobuthixo kuhle kwamenza wenza into eyayilungile ngokuba wayephenjelelwe nguyise yabona namhlanje ungalindela njani kuphela esiza kuba nabo ngaphezulu ooswald noojack ruby khangela ndishiye ihotele yam kudalana kunye nenjalo imbutyulelo yokunxila kwegquba lamacalifornia phandle phaya belele phandle phaya bona abafazi bezihlubile beze phandle phaya phandle phaya nje intwana yegqesha ukuzibhijela kanye into ethile engenye phandle phaya kwaye indoda isela iwhisky kumkhenkce kunye nento kwaye beqhubekeka besiwela emaquleni ungalindela njani abantwana babo abasebatsha phaya eyadini bedlala babe nayiphi into kuphela uoswald okanye into ethile njeya yimpembelelo ebekwe phambi kwabo ow imelika ibolile ukuya kutsho esikhondweni iza kuvuna oko ikuhlwayeleyo uthixo olilungisa akanakuyiyeka ibhunce nayo nayiphi into engenye uthi ungumme ndi ngokuqinisekileyo ndingummelika emathafeni ejamani nasejapan kwamangcwaba amamelika aphawulweyo konke kona khona phaya abantu bakuthi oobrenham kwaye ukuba kwakufanele ndihambe ndandiya kunikela ubomi bam ngayo kodwa andikuxelele into ethile sidinga ukuzanyazanyiswa esi sizwe siya kudinga izinto esakhe sanazo siphulukene nazo kwaye sizama ukuphila kwimbali entle yomntu othile ongomnye awayenzayo siya kuvuna ngayo uthixo wenza uisrayeli abantu emva kwentliziyo yakhe wabenza bavuna kwaye siya kuvuna nathi ngoko sikwenzayo asinanto ingenye phambi kwethu kuphela ukuvuna sigqithe umda wobabalo nenceba kwaye akukho nto ingenye iseleyo kuphela kukuvuna kupawuleni oko ezibhayibhileni zenu yindoda endala kodwa kupawuleni oko phantsi nize nifumanise okokuba akuyonyaniso na okanye hayi mhlawumbi xa ndimkhile kwaye ukuqhubeka nokuqhubeka niya kufumanisa ukuba loo mazwi anyanisile siza kuyifumana silinganisiwe esikalini saza safunyanwa silula kwaye akukho ndlela yakuphuma injalo lona sigqibile ukugqitha laa mda ufanele uvune oko kuhlwayeleyo lonke ixesha ke lo mfo mtsha wayeyimpembelelo engako phezu kwalo ukumkani osemtsha wayeyimpembelelo kumprofeti osemtsha kwaye weyama phezu kwengalo yalo mprofeti ngokuba yena wayesazi ukuba wayengumprofeti kwaye waye enayo lonke ixesha kunye nokutsala impembelelo kwimibono yakhe nanjalo njalo ukusuka kuthixo ukwazi indlela yokuphatha ubukumkani bakhe kwaye yamenza wayindoda ebalulekileyo akazange akhathalele ezopolitiko zaloo mihla neembono ezidumileyo waze wakhonza uthixo ngentliziyo enyanisekileyo olo luhlobo lomongameli esimdingayo olo luhlobo lwenkokheli esiyidingayo phezu kwabantu nabesiphi isizwe naphina ubukumkani bakhe babusondele kobukasolomoni kwakungekho nto uthixo wamsikelela nje kwaye zange abandeze ntsikelela ukuba wamkhonza yena kwaye oku yayiluncedo olukhulu kwasemtsha uisaya ngokuba wabona indlela uthixo abasikelela ngayo abo babenyanisekile elizwini lakhe akukhathaliseki kwakunzima kangakanani hlala unyanisekile kwelaa lizwi kwaye ingumzekelo namhlanje kananjalo kuthi ukuhlala sinyanisekile elizwini kwaye yaba nempembelelo enkulu phezu kwakhe ngoku watyala izidiliya kwaye wayengumalusi waye enazo zonke iintlobo zemfuyo nezidiliya ukuba ufuna ukufunda izikronike zesibini amashumi amabini anesithandathu phaya kunye neendawo ezahlukeneyo zesibhalo ezithetha ngouziya waye eyindoda ebalulekileyo waye wayezithanda iindawo zangaphandle kwaye onjalo ukulunga umfo. UThixo wasikelela yonke into awayenzayo, yaphumelela nje yaze yaqhubeka kwaye kungekho sizwe simkhathazayo. Babemoyika kwaye ngenxa yokuba wayekhonza inkosi uThixo awayekunye naye, hayi ngokuba babesoyika umkhosi wakhe kodwa babesoyika uThixo awayemkhonza. Oko bekufanele kube sesethu isikhumbuzo, uThixo wethu siyamthemba, itsho kwiidola zethu, kodwa ndiyamangala ngamanye amaxesha. Ngoku kodwa konke oku kwenzeka kwaye ibonisa apha umzekelo. Ndingathanda ukutsala koku ngale mva kwemini ukubonisa indlela uThixo akanokusikelela indoda aze ayenze indoda ebalulekileyo. Kodwa niyazi xa lokhu umkani waba waziva akhuselekileyo, waziva ekwindawo yokuba wayezinzi ngokuqinisekileyo kwaye kwakungekho ndlela yokuba yena angaze awe, waphakama likratshi. Oko kuxa waqalisa ukuqengqeleka kwakhe. Oko kuxa nayiphi indoda iya kuqalisa ukuqengqeleka kwayo. Ndicinga ukuba koko okuyingxaki kunye nabaninzi babantu bethu namhlanje. Siyaphakama, ndicinga yiloo nto ebangela imibutho yenze oko ikwenzayo. Bafumana udidi olungcono, loko bakubiza abathe chatha ubukrelekrele, udidi olungcono lwabantu. Bayacinga ndoda esabo isiko, bonke abalungiseleli babo kunye nezikolo eziphakamileyo nemfundo yakwanokholeji emibini okanye emithathu iminyaka yepsychology, babanike uvavanyo lwengqondo kunye namaza obuchopho nento yonke ukuze babone ukuba bayilungele imeko. Kwaye ngamanye amaxesha abazi ngoThixo kunomvundla usazi ngezihlangu zekhephu. Injalo loo nto, injalo. Laa ngqondo ayinanto yakwenza nayo, ngamandla kamoya oyingcwele ayikho sengqondweni yakho, isentliziyweni yakho. Injalo kodwa yabona sifika emva koko bayaphakama. Eyethu siya kwelingcono ibandla edolophini, singabe bandla lokuqala, singabe bandla apho sodolophi ayayo, singabeli kwaye zonke ezi zinto phaya. Yabona into eyiyo emva koko, abantu abakwazi nje ukumelana nokuva okuya, bacinga nje ukuba wena nje ungumntu ombi. Kodwa into eyiyo, akukho ndawo yokuba imbewu ifakwe iankile, akukho nto yokuba yona ilale kuyo nje lulwalwa, ayisokuze ibambelele. Iintaka zibhabhela kufuphi zize ziyichole, tshilo iBhayibhile. Kodwa xa ukumkani waphakamayo waze waziva ekhuselekile, waphakama kwikratshi, yaqwalasela. Amaxa amaninzi sifumana nkqu nabantu abavangeli, ufike kwindawo apho abaninzi babo baya batyholwa ngezinto kwaye mhlawumbi ezinye zazo zinyanisile ukusela nanjalo njalo. Into eyiyo ndicinga bazakhela ubukumkanana obuncinci baze bacinge ukuba bona abo bantu babathanda kakhulu, akukho ndlela yako konke konke. Bona abo bantu bangenza nje nantoni abafuna ukuyenza kwaye abo bantu abayi kuyihoya. Abantu banokuthi kodwa malunga naphi noThixo, kulapho sisilelayo ukubona uThixo lowo owenza ukujonga. Yabona uThixo uyayazi, xa ubona inyaniso nokukhanya uze ukwale, uThixo uyakwazi okwenzileyo. Akusayi kubheka phambili de ubuyele emva kulaa ndawo kwakhona, akunakuwelela ngaphaya kokuya, ufanele ubuyele emva apho uphose ushiye khona. Waphakama kakhulu engqondweni yakhe kwaye waba nokuzikhusela ngokwakhe nayo yonke into kangako okokuba azame ukuthatha indawo yomlungiseleli. Wazama ukuya ngaphakathi aze aqhumise isiqhumiso njengoko sisazi eBhayibhileni ukuqhumisa neziqhumiso, nto leyo yayiye yabalevi kuphela ukuba ayenze. Umbingeleli owayethanjiselwe ukwenza laa msebenzi wazama ukuthabatha indawo yakhe. Kwaye apha sinempembelelo yalokhu umkani ukwenza abantu bazi ukuba oku kulinganisana ngokwenyama namhlanje asiko kwenkosi, animiselwanga kwizinto ezinjalo. Awusokuze uthabathe indawo yomnye umntu kwaye omnye umntu akanakuthabatha indawo yakho. Fumanisa apho indawo yakho ikhoyo uze uhlale phaya. Yabona wacinga kuhle, ngoku mna makasikelelwe uThixo, ndingukumkani kwaye inkosi ibe ilungile kum. Ndingakwenza oku, ndinako oku, olu lulungiselelo lwam. Kwaye kwafumaniseka ukuba ekuhambeni kwakhe ngolwa hlobo kwaye wazama ukuya ngaphaya nokugqithela ngaphaya koko uThixo wayemsikelela kuko. Ukuba ungumntu ongenasihlalo olungileyo, yiba ngumntu ongenasihlalo olungileyo. Ukuba ungumfazi wasekhaya olungileyo, ukuba uThixo ukusikelele njengomfazi wasekhaya, waze wakwenza othembekileyo nonyanisekileyo. Dade, qhubekeka nje ube kukuya. Sukucinga wena uThixo ukubizele ukuba ube ngumshumayeli okanye umdikoni okanye into engenye ethile. Kwaye yenza into ekwanye ndoda, naphi na apho uThixo anisikelele khona. Hlalani apho kuba kulapho anithumele khona. Yenzani nje oko anixelele khona ukuba nikwenze, nize nibone apho uThixo anisikelela khona. Kodwa ngaze uzame ukungena ezo zingcambu zePentecost. Xana unkosikazi MacPherson njengoko ndandifunda incwadi yakhe, andizange ndanike ngomlungiseleli ngemihla yakhe. Kwaye bathi xana ebeya kuhamba aphume aye eqongeni kunye noku njengamaphiko, niyazi okanye niyazi uhlobo lwesambato ngolwahlobo, lonke inenekazi elingumshumayeli lanxiba into enye, bonke babo baphatha iBhayibhile ngendlela enye kankosikazi MacPherson. Ingaba wakhe waphulaphula kwezi nkqubo zikanomathotholo wonke umfo inkosi kusikelele kakuhle ngenene mfo uBilly Graham lulinganiso ngokwasenyameni? Ndandifunda imbali kaMartin Luther, kwaye imbali yathi yayingekho kangako ukuba ngumnqa ukuthi uMartin Luther avukelane nebandla lobuKatolika aze asinde kuloo nto, kodwa ukuphakamisa intloko yakhe ngaphezulu kwababaxa abalandela imvuselelo yakhe. Injalo loo nto, zigcine ucocekile kwaye ubona cacileyo elubizweni lwakho. Hlala kunye nelizwi likaThixo kwaye ungagungqiswa nto, kwaye hlala kubizo lwakho. Ukuba yena ukunike umsebenzi phandle phaya njengomfama, fama ngokulungileyo uThixo akusikelele kuyo, kwaye uhlawule izishumi zakho nantoni ekuyiyo, iminikelo yakho kunceda ulungiselelo luqhubeke. Ukuba yena ukwenza umkhandi izimoto waza wakusikelela kulaa msebenzi, hlala kunye nawo uze ubulele yena ngawo. Yabona, hlala nje apho uThixo akubizele khona. Siyafumanisa apho impembelelo, kwaye xa wazanywa ukulungiswa umlungiseleli wabaleka emva kwakhe wathi, yitsho linda umzuzu, wawungabizelwanga oko. Oh, waba nomsindo ekutheni wayelungele ukuba intloko yakhe inqunyulwe. Yabona, kukho enye into esifanele siyazi. Akukhathaliseki kukangakanani uThixo akusikeleleyo, akunalungelo lokungxolisa umthanjiswa wenkosi okanye utsho nantoni ngokuchasene nabo. Injalo loo nto, uThixo ngulowo wokuhoya oko, wadinga nakuphi ukungxoliswa abo ngabantwana bakhe. Bayeke, akufanele ukwenze oko. Yabo, kwaye xa uxelela abantu ngezono zabo kwaye ubaxelela ukuba benza ngokungalunganga, phuma. Sukuzama nje ukufika ezulwini ngenkqubo yombutho okanye into ethile. Bethuna baya kuyenza, baya bafuna ukugqabhuka, baya kuyenza bafuna ukufumana amaqhiniba kuwe. Abasokuzi nkqu bahlale baphulaphule kuwe, baphakama baphume ukungabi nambeko, kwaye nje benze nangayiphi indlela. Niyabona, oko kubonisa indawo yokuqala ukukhuliswa kwakubi. Isimilo sasekhaya ngokuqinisekileyo iyakwenza. Kodwa siyafumanisa ukuba lo mfo wathabatha esi simo ekwenzeni into awayenzayo. Kwenzeka ntoni kuye? Inkosi yamethetha ngeqhenqa kanye phaya esakhiweni. Kwaye yintoni iqhenqa elizekelisa yona? Isono, ukungakholwa. Akukho sono simbi kuphela ukungakholwa. Lowo ungakholwayo usele egwetyiwe, kwaye isono kuphela kokungakholwa okukhoyo. Ndandishumayela ngelinye ixesha kwibandla iwisile, ndaze ndathi ukutshaya umdiza ayisosono, ukukrekreza ayisosono, uthabatha igama lenkosi ayisosono. Ukubaxekile komnye udade, waphakama wathi, ndiyakuthandaza ndixelele mfundisi uBrenham, yintoni sono? Dade, ukungakholwa. Uzenza ezo zinto ngokuba akukholwa. Injalo ngqo, isizathu usala ukuhamba ekukhanyeni kwelizwi kungokuba akulikholelwa ilizwi. Oko ukwenza ongakholwayo. Umfo wathi kum, wathi, andiyi kukuthatha zingaphi iingxaki onokuzibonisa nokuba zingaphi iingxaki ugqirha anokundibonisa zona zempiliso ezahlukeneyo. Wathi, andikholelwa ekuphilisweni. Ayinjalo, ndathi ngokuqinisekileyo yayingathunyelwanga kwabangakholwayo, yayithunyelwe kuphela kwabo bakholwayo, yeyamakholwa kuphela. Wathi, lowo ukholwayo, zonke izinto zinako ukwenzeka. hayi lowo ungakholwayo kwaye nantwana yokungakholwa ngokuchasene nelizwi likaThixo kwaye uya kuhlala ngaphandle kobukumkani basezulwini. Yamkhuphela ngaphandle uEva yabangela yonke le ngxaki nje ukugqwetha ilizwi kube kanye nje intwanana encinci ufanele uhlale tye kunye nalo oko likutshoyo. Ngoku siyafumanisa le ndoda yaba nerhatshi kwaye yaphakama baze ubuso bayo babomvu yaze yaguquka yabaxhelela ababingeleli kwaye into yokuqalo yaziyo yaphuma iqhenya kanye phaya emsindweni wayo yapethwa ayizange yahlukana nalo. Intoni? Ukungakholwa ilizwi likaThixo ekwakuzanywa ukulichaza kuyo. Ukho umzekelo ngowenene kokuya kholasela yena waye zange akholelwe waye emsimbweni wakhe wabethwa ngeqhenya waza wafa phandle emzini wakhe zange avunyelwe ebukumkanini kwakhona indawo kakumkani nyana wakhe kwafanele athathe indawo yakhe aze ancede ngokungcono wanayo waye washiywa ngolo hlobo wade wafa. Ngoku niyabona zange aphile. UYesu wathi ilizwi elinye ngokuchasene nayo alisokuze ixolelwe. Ilizwi kweli hlabathi nakwihlabathi elizayo ayixoleleki. Ke niyabona kutheni ihlabathi lilungele ukugwetywa. Abavangeli abakhulu nezinto ezigqibe ihlabathi lonke ngevangeli zihlekiwe, zenziwa intlekisa yonke into engenye. Akukho nto iseleyo, akukho ndlela yabo yakubuyela. Banyelise umoya oyingcwele baze bahlekisa ngaye nayo yonke enye into engenye. Kwaye bona kwaye bona akukho ndlela lona linokuze libuye emva. Ifanele ihlawulelwe. Akukho ndlela yokuphuma kuyo. UThixo lilungisa iyakuba yechaseneyo nobulungisa bakhe. Iyakuchasana nobakhe bakhe ubuqu. Oko akukho. Kwaye ngoku ifanele ihlawulelwe. Ke lokumkani akukhathaliseki nokuba uThixo wayemthanda kangakanani, enjani ukubaluleka indoda awayeyiyo, zingaphi izidanga awayenazo, nangoko yenze okungalunganga kwaye ifanele ivune oko ikuhlwayeleyo. Kwaye yonke indoda iyakufanele yenze oko. Ngoko yayisisifundo kumprofeti omncinci, ngoko yayisisifundo senene. Ngoko oku uIsaya wafunda kuba uThixo uyawayalela awamadoda akhe abe sendaweni yawo ngokwakhe, hayi oko othile ongomnye akuyalelayo. UThixo uyalelela amadoda akhe emsebenzini, ngoko umyalelela endaweni yakhe. Akafanele azame ukuthabatha indawo yomnye. Umbono into yayinkulu kakhulu yade yamqhubela etempileni lomprofeti ukuya kuthandaza. Ndiyamangala namhlanje ukuba siya kukubona na ukufa kwamabantu, ukubona ukufa kwabantu kusuka kumoya bebuyela emva kwaye bekhonza iimvumo nkolo zabo ukuba ayifanele iqhubele amakholwa emadolweni awo. Yenza ikholwa lenene elimiselweyo ikholwa uIsaya umprofeti aye emadolweni awo waya etempileni kwaye phaya waqalisa ukuthandaza. Kwaye etempileni wabona uThixo ehloneni yabo ephakanyiselwe phaya phezulu. UThixo wayeza kumbonisa into amakajonge kuyo, hayi ukujonga komnye, ajonge phezulu phaya koko akuko. Oko waphakanyiselwa phezulu etroneni yakhe. Qwalasela iiserafi zasezulwini kunye nokuzifihla ubuso bazo. Ngoku iiserafi ngabatshisi bedini, nto leyo iyenye yolona luphakamileyo uluhlu lweengelosi zisondele kwiikherubi. Phaya yayizingelosi uze emva koko iiserafi, uze emva koko iikherubi, kwaye iiserafi eneneni ngabatshisi bedini besenzela indlela yokuza kwabona olwenene oluphakamileyo uluhlu lobungcwele etempileni kaThixo. Kwaye wabona xa wayesezantsi emgangathweni esibingelelweni ethandaza bose yindoda emilebe inqama kwaye zihleli phakathi kwabantu abayinqama kwaye wayesenza uvumo lwezono zakhe. Xana wakwenza oko wakhangela phezulu waze wabona ezi serafi zazinamaphiko amabini zigqume ubuso bazo, kwanamaphiko amabini zigqume iinyawo zazo kwaye zaziphaphazela ngamaphiko amabini zidanduluka, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Nkosi Thixo uSomandla, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele konke okunguThixo kuyingcwele, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Nkosi Thixo uSomandla. Masijongeni lo mbono awawubonayo umprofeti, size siwucazulule. Amaphiko amabini zifihle ubuso bazo, ingangayo, nkqu, iingelosi ezingcwele, kwafanele zifihle ubuso bazo obungenasono, ukuze zime ebukhoneni bukaThixo oyingcwele. Zanikwa amaphiko ukufihla ubuso bazo ebukhoneni boThixo oyingcwele. Wena nam siza kuma kanjani phaya? Ukuba iiserafi kwafanela zisebenzise amaphiko indlela ebonelelwe nguThixo yokufihla ubuso bazo ukuma ebukhoneni bayo, ukucula uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Nkosi Thixo uSomandla, ukuhlonela ebukhoneni bakhe. Ngoku asinako nakuphi ukuhlonela kuThixo. Wonke ubani ucinga nje ukhuselekile de bangamhloneli uThixo njengendlela abafaneleyo. Kutheni? Kutheni bekwenza oku? Ngokuba abakho sezingqondweni zobukho bakhe. Naso isizathu abantu bekwenza oku ya. Bona ababuqapheli, abanako ukuqiqa ukuba basekukhoneni bukaThixo. Iingqondo zabo zigqwetheke kakhulu, zaze zathabathekela kakhulu kwizinto zehlabathi. De bangabohoyi, bayaya ecaweni ngokuqinisekileyo, kodwa ukuqonda ukuba usebukhoneni bukaThixo, hayi kuphela ecaweni, naphi na apho ukhoyo, usebukhoneni bukaThixo. Ukuba bangenza njengoko uDavide watshoyo, soloko ndibeka iNkosi phambi kobuso bam, ngoko ke andisayi kushukunyiswa. Oko nje iNkosi yayiphambi kwakhe wayengenakushukunyiswa. Kwaye aba basezulwini abatshisi madini benamaphiko egqume ubuso bam, kwaye bedanduluka uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele ukuma ebukhoneni bukaThixo, yintoni eyakwenzeka kubantu abangaboni abangasayi kumhlonela uThixo? Uthi kuhle Zalwane uBrenham usandula nje ukuthi babenikwe amaphiko amabini, kwaye unikwe into ethile nawe, igazi likaYesu Kristu. Eso sisigqubuthelo sakho okokuba akumi njengeserafi, akumi njengekherubhi, akumi njengengelosi, kodwa uma njengohlangulweyo unyana okanye intombi kaThixo. Eli gazi akunyanzelekanga ukuba nawo la maphiko ezazinawo zona alugqubuthelo olukhethekileyo lwazo koba bukhona, kodwa unegazi likaYesu Kristu ukwenzela isigqubuthelo ukuze ume phaya. Ngoku njani? Ngoku wena ukuba unalo eli gazi, ngoku uhlonipha uThixo, uyamthanda uThixo, uyamhlonipha uThixo, kwaye uThixo lilizwi. Ngoku qwalasela okwesibini ngamaphiko amabini zagquma iinyawo zazo. Kwakuthetha ntoni okuya? Intobeko phambi koThixo ebukhoneni bakhe njengoMoses etyholweni elivuthayo. Wakhulula izihlangu zakhe xa uyamvayo esithi, ndinguye, endinguye. UPaulos kwindlela yakhe ezantsi eya eDamasko wawa ngobuso. UYohane xa wabona umoya kaThixo phezu koYesu wathi, ndinesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe, kwaye kutheni usiza kum na wena? Nanku umzekelo omhle, soloko usezingqondweni malunga nobuncinci bakho, hayi ubukhulu bakho. Namhlanje thina maAmerika okungakho esizama ukucinga ukuba singumntu othile omkhulu, singabe nto ethile enkulu, othile umbutho omkhulu, into ethile enkulu kakhulu, eno oh enkulu kakhulu, enkulu, enkulu kuko konke sikubonayo. Kwaye xa ngelinye ixesha eBhayibhileni sinomzekelo wokuya, kwakukho umprofeti wabuyela emqolombeni kwaye uEliya, kwaye uThixo wayezama ukutsala umdla wakhe ukuba aphume, kwaye nako kusiza umlilo nomsino nomoya obhudlayo ukunqamleza iintaba neendudumo nonyekemo lomhlaba nokushukunyiswa nayo yonke into engenye. Umprofeti zanga shukume kwa ukushukuma, uThixo wayengekho kwakubakho kuyo. Kodwa xa Eliya lizolileyo lincinci izwi lathethayo, wagqubuthela ubuso bakhe waza phambili. Xa elizolileyo elincinci izwi likaThixo lelizwi lithetha, hayi ingxolo, hayi amahlelo ethu amakhulu, hayi okwethu okuthile okukhulu, kodwa Eliya lizolileyo lincinci izwi lelizwi, Eliya lingaqatshelwanga okuya, ufanele kubizele indoda enguqukweni uThixo elizwini lakhe. Nangoko yafihla iinyawo zayo yaze yaba sezingqondweni zokuba yona okwethu ukuba mncinci phambi koThixo. Okwesithathu yayinakho ukubhabha ngamanye amabini, ngokuba kumbulani amabini yafihla ubuso bayo. ebukoneni bukaThixo kunye nokuhlonela. Okwesibini, amaphiko amabini ukugquma iinyawo zayo, uthetha ukuthobeka phambi koThixo. Kwaye awesithathu amabini amaphiko ngoku yazibeka ekwenzeni, yayinako ukuphaphazela ngawo omabini amaphiko. Yabona amabini ukugquma ubuso bayo, amabini ukugquma iinyawo zayo nokuphaphazela ngamabini. Ngoku yayiyintoni ukuhlonela, ukuthobeka kunye nokuba sekwenzeni? UThixo wabonisa umprofeti indlela isicaka sakhe esilungisiweyo sifanele sibe kuko, ahlonele, athobeke kwaye abe sekwenzeni. Ngoku wabona into ethile eyahlukileyo kunale yaveliswa nguUziya. Wayebonisa umprofeti into afanele abe yiyo, hayi njengouziya kodwa abe njengezi zezulu, iikherubi. Kwaye ukuba ufuna ukujonga kukumkani, ukumkani wasemhlabeni, jonga kulowo wasezulwini ephakanyiselwe ngaphezu kwawonke amazulu, namasondo eengubo zakhe eziholayo zalise amazulu. Kwaya sibona ukuba wayemnika into ethile yokuba ajonge kuyo, ukuphembelela ngokwahlukileyo ukusuka koko ebejonge kuko, ecinga indoda ekhonze uThixo yaze yaphumelela kwaye yonke into yayilungile. Kodwa uIsaya wabeka ingqiqo yakhe endodeni, kwaye indoda ngumsileli into yokuqala, andikhathali ingubani, izalelwe esonweni, yabunjelwa ebugwenxeni, yeze ehlabathini ithetha ubuxobo, ke ngumsileli ngokupheleleyo. Andikhathali nokuba ngubhishophu, upopu, umphathi befundisi okanye nantoni nangaphezulu enokuba yiyo, ngumsileli into yokuqala kwaye ungaze ujonge kuyo. Andikhathali nokuba isusa iintaba ngokholo, nokuba inika amahlwempu yonke impahla yayo ukuhondla, nangoko jonga kuYesu Kristu, yena ngulowo, jonga kuye, hayi kwindoda ethile. Fumanisa ngoku ukuba wayebonisa apha oko isicaka sikaThixo kufanele sibe kuko, indlela esifanele sithobeke kwaye sihlonele ngayo kwaye sibe sekwenzeni. Yiba sekwenzeni, abaninzi bethu bangathobeka, abaninzi bethu bangahlonela, kodwa kunzima ukubenza babe sekwenzeni. Kodwa ngoku qwalasela ukuba uThixo wayebonisa indlela awayelungisa ngayo isicaka sakhe oko sifanele sibe kuko. Ezo kherubi yayizizo okanye iiserafi yayizizicaka zikaThixo. Qwalasela njengomfazi equleni xa wayekhangela isibhalo ukuba sizalisekiswe oko sithethe ngako amabini okanye amathathu amatyeli ngale veki, xa wayekhangela okuya ukuba kuzalisekiseke intombi kangangokuba sisazi zange iye ecaweni, mhlawumbi yayi babe kude kakhulu elizwini nezinto ezinjeya zona, nokubiza iimvumo nkolo zabo kunye nezinto, njengoko wathi uYesu, nithabathe izithethe zenu naze nenza ilizwi likaThixo lingasebenzi. Imalunga nento ekwanye namhlanje, iimvumo nkolo esizifundiswayo kunye nezinto zikhuphe ilizwi likaThixo ekubeni lisebenze. Ilizwi alikwazi kuvela kwaye izinto ezithethiweyo ngokunyanzelisekileyo babhalwe kakhulu ngenye into ethile abakwazi ukulibona. Kumbula, elazwi aliyikuhlupha wena wedwa apha, le teyipu iya kulo lonke ihlabathi. Andithethi ngqo kuni nonke apha, kodwa kuba kukho umntu othile apha oyifunayo kuhle okuya, iye yakho ngoko, yabona. Kodwa kumbulani ukuba elazwi liya kukuhlupha oko nje usaphila, kumhla wokufa kwakho liya kukuhlupha. Lithobele, buya, izithethe zethu zithabathe ilizwi likaThixo zaze zalenza laba yinto engento. Ilizwi likaThixo libonakalisiwe kwaye nabantu bemile baze bathi, kuhle, iyaqikelela okuya, kuhle kakhulu, iyabona. Bethu, oh bethu, ifanele ibeke umphefumlo wakho emlilweni, ifanele yenze into ethile, kodwa ayikwenzi, ayikwenzi. Sifumanisa uThixo xa loo mfazi bona abo babingeleli nezinto mhlawumbi zange aye ecaweni kuba zange abone sizathu sakuyo kwinto enjengaleya, kodwa wayezifundile izibhalo, kubaqaphela, wayazi ngokukhawuleza xa yena wamxelela ingxaki yakhe yayiyintoni. Utheni? Wathi, utheni, siyazi ukuba wena ufanele ube ngumprofeti, asikhange sibe naye amakhulu eminyaka, kodwa wena ufanele ube ngumprofeti, siyayazi. Ngoku yabona uluvo lwam wacinga ukuba uyakuthatha okubhalwe emdeni phaya uze uyifunde esibhalweni sakho, ibuyela emva ku umprofeti, yena lowo yayinguKristu. yathi siyayazi thina wena ufanele ube ngumprofeti, siyayazi ukuba uMesiya xa efika lena yinto ayakuyenza, uyakwaziwa ngako oku. Waze wathi uYesu, ndinguye lona uthethayo nawe. Waba sekwenzeni, zange abe nakuma ngakumbi. Eyona nto ababekhangela yona yayisemhlabeni kanye ngoko, kwaye yena wayeyibonile yona. Akukhathaliseki kukangakanani waye kwisimo esibi, umthengisi ngomzimba okanye umfazi ololwahlobo, akakhange. Indoda esesitratweni ibingasokuze iphulaphule kwa ukuphulaphula kuye, abayi kuyenza namhlanje. Kodwa mise yena ubungayenza njani loo nto? Yayinjengendlu isitsha umoya ophezulu ubungenakuwucima. Umlilo wawuvutha entliziyweni yakhe, wathi, izani nibone indoda endixelele izinto endizenzileyo, ingabe akungebi ngoyena Mesiya? Kwaye yamila kananjalo. Xa uYesu zange kufuneke enze okuya kwakhona, abantu bamkholelwa umfazi ngenxa yokuba bamkholelwa uYesu ngenxa yobungqina bakhe umfazi. Yabona, yenza ntoni? Wayethobekile, ehlonele, kwaye esekwenzeni. Waba sekwenzeni xa wabona into isenzeka. Imiqondiso yakhe ifanele iphembelele namhlanje. Imiqondiso eyathenjiswayo yanamhlanje, ilizwi elathenjiswayo elibekelwe lo mhla ukubona uThixo ezalisekisa oko wathi uya kukwenza, ifanele yenze into ethile kuthi, kodwa ayiyenzi. Njengoko yenzayo kumaYuda, ayengawenkolo kangako okokuba wona khange acinge ayelidinga, wona acinga ayenento yonke. Kwaye leyo yindlela nehlabathi namhlanje, linokuninzi kokutya, okuninzi kokunxiba, amabandla amahle, iindawo ezinkulu, abalungileyo, abalungiseleli, abafundileyo, kwaye ke abadingi nanto enye. Kodwa akwazi isibhalo satsho, uze ulisizwe imfama, kwaye akuyazi loo nto. Akuyazi loo nto, kwaye akunakubaxelela mahluko. Bayakuqhubeka bahambe kanye behle ngalamca, baze basilele ukuvumela ilizwi likaThixo libaphembelele ukuze bakholelwe uYesu Kristu uvukile ekufeni, kwaye uyaphila namhlanje okwamnye izolo namhlanje naphakade, ezibonakalisa ephile, bafile nje ngokulula. Yonke indawo oya kuyo ikhangeleka iyinto ekwayo, ifanele ibe yilandlela. Kakade uyazi ufanele yena akhutshelwe ngaphandle kwebandla, akukho ndlela konke konke yayo yokuyinqanda ingabi yile ndlela. UThixo uthe iyakuba ngale ndlela. Kodwa ukuba mayikudlikidle kakuhle, akukhathaliseki sesiphi isizo okuso, naphi na apho ukhoyo, nokuba ungubani, mayikuvuse. Iiyure ziyafika zigqithe, into yokuqala uyaziyo uyakube usithi, kuhle be bendicinga bekufanele kube koku kwenzeke phambi kochwilo, kusenokubakho izwi libuya njengoko yenzekayo ngelinye ixesha, sele yenzekile kwaye akuyazanga. Nonke niyakuankilwa ebandleni ndaweni ithile, nisithi ikhuselekile nje njengokuba ndingaba nako, kwaye into yokuqala oyaziyo uchwilo liyakuba lumkile, luza kuba yimfihlo, uhambo lwesiqhube, akukho mntu owazi into malunga nalo. Ihlabathi liyakuqhubekeka liqhubeka njengoNowa waya kungena emkhombeni. Niyakhumbula emva kokuba uNowa waya kungena emkhombeni, wahlala phaya iintsuku ezisixhenxe emva kokuba uThixo evale ucango. UThixo wavala ucango kwaye uNowa wahlala emkhombeni iintsuku ezisixhenxe phambi kokuba nantoni yenzeke, kwaye ucango lwenxeba liyakuvalwa ebusweni bakho, kwaye kusenokwenzeka sekwenzekile. Kwaye cinga njengayo, abantu bayakuqhubeka beshumayela, abantu bacinga ukuba bayasindiswa, bebeka amagama abo ezincwadini, bejoyina icawa, bekhwaza, bexhumaxhuma. Kutheni? Ndiwabonile amaMohamed ekhwaza, ndivile abantu besela igazi lukhakhayi lo mntu, baze bathethe ngeelwimi, baze benze zonke ezo zinto. Lowo awungumqondiso ukuba usindisiwe. Oh, hayi, benokumila kokuhlonela uThixo. Yintoni? Amandla akho abathetha ngawo. Yabona, ezo zinto zinakho ukwenzeka, kwaye iyakuba ligqithile ixesha, kwaye wena akuyi kuyazi. Akunako ukuba uthabathe olwa hlobo lethuba. Sanukuyenza zihlobo, ngenani ngeli xesha nisenako. Sanukuphenjelelwa sesithile esikhulu isakhiwo, othile omkhulu umbutho, omkhulu ochubeke kakhulu ofundileyo. Vumela ilizwi likaThixo likuphembelele. Nako kanye okwabangela abo baphostile, xa babona ela lizwi libonakalisiwe, oko kwabaphembelela, siqinisekile. Ingema ukucathulwa kwakhona kuyise kunye nezifele ezikhulu zamawaka zimlandela yena wathi baninzi kakhulu kangela kangela into ethile engaqhelekanga apha bambalwa ababiziwe ehe baninzi ababiziweyo bambalwa abanyuliweyo kengoko wabona amabandla amakhulu wathi ngaphandle kokubani itye inyama yonyana womntu nisele igazi lakhe aninabomi kuni akazanga icacise ndiyamangala ukuba uyakutho oko eBeaumont namhlanje akukhathaliseki wayedume kangakanani nicinga ntoni boqiva nabalungileyo abantu benkcubeko nabenzululwazi babeyakuthi laa ndoda lizima kuhle ifumanisele igazi layo kuhle hlobo luni lwe niyanxaxha ekwaphukaneni uyesu zange ayicacise wayefuna ukudlikidla zona izincukuthi zisuke kuye njalo loo nto koko bonke baphakama bemka emva koko wabhekabheka kwabo bapostile ababengamiselwanga ebomini kodwa wayebakhethile babengamiselwanga wathi niyakuthini xa nibona unyana womntu enyukela ezulwini apho asuka khona ow oko kwakukrwitsha yintoni yena abo balungiseleli bathi anyukele ezulwini kuhle le ndoda yazalelwa kanye apha egalili yazalelwa enazaretu siyamazi unina abantakwayo yo siyawazi umandlalo eyayithuthuzelwa kuwo sazibona iimpahla zayo zobusana sithetha nomama wayo kwaye emva koko ithi le ndoda ivela inyukela apho isuka khona isuka enazaretu itsholo ntoni yona ezulwini akazanga icacise ezininzi izincukuthi okwangoko baphakama baze ababi sahamba naye kwakhona yiloo nto ibhayibhile eyitshoyo oko waguquka waze wathi mna nonke nifuna ukuhamba nani kwishumi elinambini kumbulani babengenakho ukuyicacisa kodwa babeyazi wayenguye ke bathi kuye wayebaphembelele ngemiqondiso yakhe engqinelweyo isuka kuthixo qaphela wathi ingaba nifuna ukumka nani kwishumi elinambini wathi upetros kosi singaya kubani na ukuba siqinisekile oko khangela fundisisa oko yintoni siyakwazi oko ilizwi lokutshoyo ngale mini siyakwazi oko umesiya afanele akwenze ukuba uyafika namhlanje sizibonile ezi zinto sifezekiswa nguthixo wathi kamva epentekost wathi uyesu wasenazarete indoda evunyiweyo nguthixo phakathi kwenu ngezinto efanele izenze kwaye nithabathe inkosana yobomi naza nayibethelela emnqamlezweni yona kwaye uthixo wamvusa nto leyo ningamangqina ayo qwalasela apho yabona wathi singayapho wathi uyesu linyule ishumi elinambini leni kwaye omnye wenu ngumtyholi kwaye kukho kuphela ishumi elinanye limile phaya okuphuma kumawaka aphindwe ngamawaka ishumi elinanye limile phaya owu bethu ukuphenjelelwa ngokuqinisekileyo lo mfazi mncinci xa wayephendelelwe waba sekwenzeni kwafuneka enze into malunga nako kwafuneka axelele umntu othile ongomnye kwaye wonke umphefumlo wenene othe wabetha uKristu kufuneka achazele umntu othile malunga naye upetros xa wamthabathayo elizwini lakhe ngoba busuku elwandle bambona phandle phaya kwaye okanye ngalaa mhla yayinguwo babeloba bonke ubusuku kwaye babengabambisanga nto baloba ngasemva naphambili elo lixesha elityhafisayo ukuba nabani ngumlobi ukuloba ubusuku bonke kwaye wayengumlobi naye uyise wayengumlobi waba kwela chibi ubomi bakhe bonke kwaye abazali bakhe nabazali babazali bakhe basuka kwela chibi kwaye wayesazi xa inyanga yayilungile kwaye yeyiphi indlela umoya wawubhudlela kuyo kunye nazo zonke iimpawu kwaye wayephila ngokuloba ke wayelobe ubusuku bonke kwaye wayengabambisanga nto kwaye bafumanisa kwimini elandelayo ukuba bathi lo mprofeti wayeza kuthetha ezantsi enxwemeni kwaye ndiyacinga kumanqugwala abo amancinci kwaphuma abafazi abancinci kunye nanjalo njalo besehla ukuya kuva yena izihlwele zaba zikhulu ngaselunxwemeni kwafuneka yena aboleke lo mkhombe kwaye umkhombe kapetros ukuphuma baye kuhlamba iminatha yabo kwaye kungekho nokuba ibenye intlansi kwaye bayiphosa phezulu phaya babetyhafini kwaye ngamanye amaxesha kulaa maxesha okutyhafa ukuba uya kuqaphela kulelo lixa yena afikayo kodwa sukumfameka ngokwaneleyo ukuba uyiphose yabona xa ubona yonke into isenzeka ngendlela eyiyo ehlabathini namhlanje sukoyika yabona sukoyika. Kumbula nje yena uthembisile ukuza kuwe. Kwaye ngokuqwalasela xa efika waxelela uPetros wathi, "Go, yiya enzulwini uze wehlise ukwenzela ukuloba." Wathi uPetros, "Mhlawumbi andizange ndikubone oku kusenziwa ngaphambili. Andazi, ndilobe bonke ubomi bam apha, iimpawu zisandula kugqiba ukuloba bonke ubusuku kuwo la manzi mam. Kwaye noko kodwa akukho nto, asibambisanga kwanto. Kodwa ngelizwi lakho, Nkosi, nantso ke, yakuwehlisa umnatha, ilizwi lakho. Usenokwenzeka ukuba uye kuso sonke isibhedlela, mzalwane uKing, basenokuthi uza kufa, basenokuthi dade oku okuya okanye okunye. Andikhathali batheni, ngokwelizwi lakho, Nkosi, yakuwehlisa umnatha. Xa ebona elaa lizwi lingqinelwe, xa uYesu wamxelela into ethile, wayikholelwa kwaye wehlisela laa mnatha emanzini apho kwakungekho zintlanzi. Kodwa ukuba uThixo uthilo njalo, wayenakho ukufaka intlanzi phaya ngahlobo lunye njengoko afake amanzi esibhakabhakeni. Angafaka impiliso emzimbeni wakho, andikhathali ukuba akukho nto phaya, ndithembe yena ukuba uya kuvusa ngemihla yokugqibela. Ngokwelizwi lakho, Nkosi, yakuwehlisa umnatha. Waphembeleleka kakhulu laa mlomi de washiya intlanzi nako konke walandela uYesu. Yayimpembelela xa wamthabatha elizwini lakhe. Emva koko yintoni awayenzayo kuhle? Wathi, "Enkosi kuwe, Nkosi, ngentle intlani ngentlanzi." Wathi, "Shiya umnatha. Ukusukela ngoku uya kubambisa abantu." Umpostile waya ekwenzeni. Ekugqibeleni, ekupheleni kwendlela, xa babeya kumbethelela ukumbulala, waze wabaleka wemka esixekweni. Waye endleleni ephumayo njengoko imbali sixelela, wayebalekela ubomi bakhe ephuma esixekweni, waze wahlangana noYesu ebuye. Wathi, "Uyaphi na, Simoni?" Okanye uSimoni wathi kuye, "Uyaphi na wena, Nkosi?" Wathi, "Ndibuyela esixekweni ukuya kubethelelwa kwakhona." USimoni wajika waze wabuyela emva. Kwaye xa bathi bamfumana, wathi, "Musani," bambeka emnqamlezweni. Wathi, "Sanukundixhoma ngolwa hlobo, bekani intloko yam ezantsi neenyawo zam phezulu." Wayephenjelelwe xa wabona uYesu evukile kwabafileyo, ephenjelelwe ukwenzela ukwakhe ukufa. Wayephenjelelwe ukwenzela nantoni na, waya ekwenzeni. Ukufa akuzange kube nakho nokumnqanda, ukubethelwa emnqamlezweni akuzange kube nakho ukuyinqanda. Wayephenjelelwe nguYesu. Indoda imfama yaphiliswa, bayixelela ithule, kodwa yasasaza udumo lwakhe ndaweni yonke. Abantu bayo bathi ngoku, ababingeleli bathi ngoku, "Ukuba nabani uyaya aze abe kulaa mvuselelo?" Baya kuza nje bathathe amaphepha abo ecawe yiloo nto, kwaye uyise nonina babekoyika oko, yabona. Ke bathi beza bathi, "Itheni le nkwenkwe ukuze ibone?" Bathi, "Mdala, buzani kuye." Babesoyika, kodwa lowo wayephilisiwe wayephenjelelwe. Amen. Wathi, "Le ndoda ingumoni, dumisa uThixo. Asiyazi apho le ndoda ivela khona, ayinazi qinisekiso, asisebenzisani nayo, asinanto yakwenza nayo. Asiyazi apho ivela khona yona, siyayazi ukuba yona ingumoni kwaye isuka kumtyholi." Le ndoda yayinempendulo elungileyo yabo, yathi, "Ngoku, lena yinto engaqhelekanga ngene, yathi, ngoku, nifanele nibe ziinkokheli zelizwe, kwaye laa ndoda indenze ndabona, kwaye noko anazi apho yona ivela khona." Yathi, "Ngoku, nokuba yona ngumoni okanye hayi, andinakundixelela loo nto, kodwa le nto inye ndiyayazi, ekubeni ndandiyimfama ngoku ndiyabona." Yayiphenjelelwe, yayingakhathali ukuma phambi kwababingeleli okanye nantoni na. Yayiphenjelelwe abazali bayo, kwanommangaliso kunyana wabo awuzange ubaphembelele, kodwa yamphembelela yena. Abantu ePentecost, njengoko benditshilo phezulu malunga nepolisi yabo yobomi obungunaphakade, xa benyuka besiya kutsala ezabo izahlulo kuyo, qwalasela xa babephenjelele, babengcwele behlonele phambi kothixo, babebugqumile ubuso babo kwizinto zehlabathi kunye neenyawo zabo kwintobeko. Kwaye xa baweva amandla kathixo efika njengoko kwakuthenjisiwe ngoyo wenu, njengoko kwakuthenjisiwe ngabaprofeti, njengoko kwakuthenjisiwe nguYesu. Lindani phezulu esixekweni saseJerusalema, nide nambathiswe amandla avela enyangweni. Kwamsinya xa laThixo emntwini kamoya oyingcwele wehlayo phezu kwabo, baphendelelwa. Babengakhathali bangapha abantu ababahlekayo, baphumela esitratweni bemka beqhadazela njengendoda enxilileyo, babephenjelelwe ngumoya oyingcwele. Ungaphenjelelwa nawe, bema kanye mqaphele. Zange ajikeleza abe esitsho uhlobo oluthile lwemvumo nkolo, babuyela kanye ngqo emva elizwini waze wathi, nina madoda aseJerusalema, nina bahleli kwaYuda, makwazeke oku kuni kwaye phulaphulani emazwini am, aba abanxilanga njengoko nicinga ekubeni iyure yesithathu yemini, kodwa oku kuya okwathethwayo ngumprofeti uYoweli kwaye kuyakwenzeka kwimihla yokugqibela, utsho uThixo, ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Babephenjelelwe lilizwi elizwini, ifanele yenze kuthi ngendlela ekwayo, baba sekwenzeni. Ewe, xa isithembiso sakhe sasizalisekisiwe, xa babona ukuba uYesu wabathembisa ukuba uyakuthumela isithembiso sikayise phezu kwabo, uLuka 24:49, yabonani, ndinithumela isithembiso sikabawo wam phezu kwenu, kodwa lindani. Lindani akuthethi ukuthandaza, ithetha nje ukulinda. Lindani kuthetha linda. Lindani phezulu phaya esixekweni eJerusalem, nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni, kwaye xa le mpembelelo kamoya oyingcwele ibabetha yabazalisa, balibona ilizwi awathi uYesu walithembisa, lizalisekisiwe. Ngoku ndiyamangala ukuba iya kuthabatha impembelelo ekwanye kuthi ngalemva kwemini, ukuba sibona oko wakuthembisayo ukukwenza kwimihla yokugqibela kuzaliseka, loluphi uhlobo lwempembelelo eya kusinika lona? Yintoni? Konke esithe sakubona kusenzeka kwezi ntsuku zokugqibela kufanele kusibeke ekwenzeni ngenene, kufanele kube njalo ngentlonelo nentobeko, ngaphandle kwentandabuzo. Ibango elenziwa kumashumi amathathu eminyaka yagqithayo malunga nentsika yomlilo eyathi ikhamera yayifota, ikhamera yenu yaseTexas yayifota kungekudala, uphando lwenzululwazi lwayifaka kuzo zonke iintlobo zophando ababenokulifumana nge-FBI kwaye bayithatha eTexas besenzela umTexas. Xa ubona umqondiso awunakuphikwa, inyaniso, kodwa ungalikholelwa na izwi elilandela umqondiso? Umqondiso ubonakalisile ngokobunzulu lwazo. Ngoku ngenye imini xa uYesu ebuya kwaye ethabatha abantu, yonke indlela abayiyo iyakwenziwa yazeke kananjalo. Qwalasela, intsika yomlilo ifanele isibeke ekwenzeni. Njengoko intsika yomlilo ingqinela isithembiso sayo semihla yokugqibela, uYesu wathi, ndiphuma kuThixo kwaye ndiya kuThixo, kunye noko ayakwenza ngemihla yokugqibela. Kwaye nanku elapha kokubini ngokwenzululwazi nangokomoya elizwini ekubonakalisa ukuba yena uphuma kuThixo kwaye futhi uhlala eyinto enye, usenguThixo wesithembiso kwimihla yokugqibela, ifanele isibeke ekwenzeni. Imiqondiso yokuza ifikile. Wathi uYesu, njengoko kwaba njalo eSodoma, nje ngaphambi kokutshiswa kwehlabathi, hlabathi lentlango, oku kuya kubuyela, fanele isiphembelele kwaye isibeke ekwenzeni ngokunjalo. Xa sibona ilizwi lizalisekiseka athe walithembisa, fanele isibeke ekwenzeni. Thina njengomprofeti sizibonile iziphumo zamahlelo aziphakamisileyo elahlekana nendawo yawo, funa ingene ukwehlela ezantsi ngenene kuba ingangaphindi ndithethe nani kwakhona. Kodwa madoda nabafazi, ndingakutsho oku ndize ndithethe nani khululekileyo ngale mva kwemini egameni likaYesu Kristu, amadoda acinga ngokuqiqileyo, amadoda angekho lukhuni, akude kakhulu kuThixo bezithethe. Okokuba alibonile ibandla iPentecost, niyibonile iBhaptisi iwisile nirhabe, nilibonile ibandla iKatolika liphulukana nendawo yalo kuThixo, liphulukana nokubambelela kwalo elizwini xa bamkela imvumo nkolo. Ndandisenziwa udliwano ndlebe ngumpristi kungekudala, kwaye wathi kum, wathi, kutheni ndi? Wandibuza malunga nento ethile kwanezi zinto. Wathi, kuhle, ibandla iKatolika laliqhele ukwenza okuya. Ndathi, nini? Ibandla iKatolika zange libe ngumbutho amakhulu amathathu eminyaka emva kokufa kompostile wokugqibela. wathi wathi uzama ukuzama ibango lakho ngebhayibhile ndathi lilizwi ele wathi uthixo usebandleni lakho ndathi uthixo uselizwini lakhe yonke into engenye mayibe bubuxoki lize lakhe libe yinyaniso waze wathi kuhle leyo nje yincwadi awathi amakatolika angaphambili ayibhala ndathi ngoko ndingumkatolika wangaphambili ndikholelwa nje oko likutshoyo andindathi ngoko ndathi ngoko wathi kuhle yabona silibandla elingaphezulu ukuba likhulu ndathi ngoko uphi apho niphulukeneyo khona kwenzeke ntoni ukuba ibandla langaphambili lakukhupha iidimoni kwaye labonakalisa uyesu ephila phezu komhlaba ngemiqondiso kamoya nezimanga kwaye apha ninamawaka abangxengxezeli bazo zonke iintlobo zabafazi abafileyo namadoda afileyo nayo yonke into elisenza abangxengxezeli ebhayibhileni ipopi yokuqala yathi okokuba akukho mxolelanisi wumbi phakathi kothixo nomntu kuphela umntu uyesu kristu ukuphulukana nendawo yenu elizwini nize namkele iimvumonkolo nokuziphakamisa ngeentshumayelo zomntu sibabonile bephulukana nomoya oyingcwele omkhulu sibabonile amapentekosta esenza into ekwayo kwaye niyayibona xa bazenza umbutho bayafa akukho ndlela yakubuyela emva zange ibe khona kwaye ayisukuze ibe khona uthixo uchasene naloo nto isisono ngenene wathi kwimihli yokugqibela uyakuthi phumani phakathi kwabo bantu bam kokuba ningachukumisi izinto zabo ezizinqambi yaye ndiya kunamkela njengouziya yintoni awazama ukuyenza wazama ukuthabatha indawo yesikhundla esithandisiweyo isikhundla sikathixo esithandisiweyo uuziya wazama ukuthabatha elaa gunya ukuba wayeyindoda ebalulekileyo siyayibona lena eziphakamisileyo imibutho ixinanisela ngaphandle yonke into ebizwa uthixo kwaye izama ukuthabatha isikhundla sebandla ibandla elithanjisiweyo kwaye ngemvumonkolo sifumanise ukuba ifile ekungakholweni kwaye ayisokuze ivuke kwakhona iya kufela kwinkampu yabaneqhenqa kunye nabo bonke yabona phaya indoda ecingayo indoda ekholelwa isibhalo iya kubona okuya ukuba uzalwe nguthixo uyayibona uthixo ibonakalisa ngokucacileyo into ukuze aphembelele wena njengoko sishumayele iveki yonke nezinto into ekuyenzayo kutsala umva iya kuphembelela ukuze ubone apho baye khona nokwenzekileyo kubo ngamnye kubo ukuba benze umbutho elinye liyakwenza into ekwanye kodwa akusayi kusaba khona linye lawo hayi bona phelile ngoku semva kwexesha kakhulu ngoku baphulukana nendawo yabo ngokwamkela iimvumonkolo neemfundiso ezenziwe ngabantu bayoyika yiza nje ume ecaleni kwalo yabona njengouziya ezama ukuthabatha indawo yesikhundla esithandisiweyo ukuba wayengumfo omkhulu umfo omkhulu kwaye phakathi kwabantu bakathixo akukho mfo omkhulu sonke singabantwana bakathixo uthixo unike ngamnye kuthi into enye yokwenza aze omnye enye into yokwenza oko akusenzi sibe ngcono kunaye namnye ongomnye nje kwenza uthixo afune okungaphezulu esandleni sakho yiloo nto kuphela ngoko imiphumela yonjalo umbono kwaye siyavala qalise ukuthandazela abagulayo kwimizuzu embalwa ngoku imiphumela yonjalo umbono yintoni imiphumela eyayenzayo kulo mprofeti yamangala malunga nomshumayeli yamangala malunga nomvangeli okanye umalusi jonga oko umbono woku wakwenzayo kunye noko wakubonayo kwenzeka ntoni koziphakamisileyo uziya kwaye ngoko ngendoda enkulu awathi uthixo wayihlonipha into enkulu wayibona ufeli yintoni imiphumela eyaba nayo kumprofeti naku eyakwenzayo yambangela ukuba ahlambulule ukuba ungumoni wokunxulumana nonjalo wahlambuluka ndiyindoda emilebe eyinqambi kwaye ndibe ndihleli phakathi kwabantu abanemilebe eyinqambi kwamenza wahla umprofeti hayi umshumayeli umprofeti wahlambulula ukuba wayeyindoda engumoni ukuba wayenxulumene nonjalo emva koko yintoni xa wahlambululayo izono zakhe emva koko kweza ukuxoxa ow akunakucoceka ezonweni zakho ude uhlambulule ukuba sisono de uqaphele sisono emva koko kuze ukucoca kwamsinya etshivi athi ke mna kuba amehlo am abone ukungqinelwa kothixo omkhulu iingelosi abatshisi abanyusi madini balapha kwaye imigubasi iyadithizela ngenxa yamazwi abo kwaye apha bakulombono bephaphazela ukuya phambili nangasemva. Wabona into ethile yenene, umbono wawehlile, wathi, yindoda emilebe iyinqamba, kwaye ndihleli phakathi kwabantu abayinqamba, wathi, wakhala ecela inceba, kwaye ezibiza yena ukuba ngumoni. Emva koko yintoni eyenzekayo? Enye yeekherubhi yaya ngaphaya esilingelelweni yaze yaxhabatha izithabatho yacola ilahla elivuthayo yalibeka esandleni sayo. Ayaphatha ngesithabatho ngoku yacola ilahla yalibeka esandleni sayo yaza yeza yalibeka phezu kwemilebe yomprofeti yaze yathi, ubugwenxa bakho. Ubugwenxa, yintoni ubugwenxa? Ubugwenxa yinto othi uyazi ukuba ayilunganga kodwa ube usabambelele kuyo. Xa usazi ukuba iimvumo nkolo zakho azilunganga kodwa usabambelele kuzo, obo bubugwenxa. Kodwa xa wahlambulula ukuba wayengalunganga, kwabakho amandla okucoca. Yathabatha ilahle lomlilo. Ingaba uyiqaphele indlela uThixo? Siyabona indlela uThixo abeka ngayo isicaka zakhe ulungelelwano, noko amlungisa ngako indlela anokuthi ekubeni ethobekile, ehlonele, aze azibeke ekwenzeni. Qaphela, xa ecoca isicaka, akazange akwenze ngesikolo sakwalizwi, akazange wakwenza ngemfumba yeencwadi. Siyafumanisa apha ukuba uThixo ucoca izicaka zakhe ngomlilo. Ilahle lomlilo lachukumisa umprofeti, lacoca imilebe yakhe. UThixo ucoca izicaka zakhe ngomlilo wakhe ongcwele, hayi ngeencwadi, hayi ngemfundo, hayi ngemfundo ngezenkolo, kodwa wacoca isicaka sakhe ngomlilo. Emva koko kwamsinya njengoko wahlambulula, kwaye wacoceka. Emva koko kwalandela umyalelo. Okokuqala kwafuneka ahlambulule, emva koko kwafuneka acocwe, kwaye ngoku umyalelo. Kwaba ngelo lixa awathi uIsaya ocociweyo wadanduluka xana walivayo izwi likaThixo, wathi, ngubani na oya kusiyela thina? Jonga emva kwimbali, xana ufunda oku, xana ugoduka, yintoni eyenzekayo kwisrayeli? Wafumana into ekwani phi, indawo esikuyo, babeyibize onke amadini abo kunye nezinto aba sisithethe kubo. Kwakungekho kunyaniseka, babengalihlonelanga ilizwi likaThixo. Apho kuxa uThixo wavusa uIsaya ukuba amxelele ukuba wona amadini ayenuka ezimpumlweni zakhe, wayengawafuni wona, ayesisanyeliso kuye, ngoko wayengafuni kwanto yakwenza nawo. Kwaye xa lo Isaya wayecociwe kwaye elungele ukuya kushumayela ivangeli ngoko, kwaye izwi likaThixo lathi, ngoku sikhona isidini, ezi zinto kufanele zixelwe, kwaye elinye izwi lathi kwelinye, iingelosi ziphaphazela lathi, ubani na oya kusiyela thina? Emva koko uIsaya kunye nentliziyo ecocekileyo, ecociwe, ehlambululwe, ecociwe kwaye eyalele umbono, wathi, ndilapha Nkosi, thuma mna, thuma mna, ndilapha, thuma mna. Thixo, thumela iingelosi zakho ezingcwele kwakhona namhlanje. Fumana uIsaya wakho ndaweni ithile, umthandazo wam andi. Ndikutsho nje oku kuba ndiyazi yena ulapha. Xa lathi ilahle lomlilo lamchukumisa umprofeti, limenza yena abe nyulu kangangoko ubunyulu bunokuba njalo. Kwaye xa izwi likaThixo lathi, ubani na osiyele, emva koko waphendula, Nkosi, ndilapha, thuma mna. Wayengoyiki emva koko ngelizwi, waye engumprofeti, ilizwi lalinokuza kuye, waye konke ukungakholwa kwakhe kunye nezithethe zazimkile. Wayenakho ukuma phambi kwesasigaba sesithethe aze asixelele, amadini enu ayanuka empumlweni kaThixo, kwaye kwalo Thixo enibanga ukumkhonza uyakunitshabalalisa. Koko yena wakutshoyo, uThixo enibanga ukumkhonza uyakunitshabalalisa, kwaye wakwenza. Bathi, umqondisi, wathi, yakuninika owona mqondisi, intombi yakumitha. UIsaya wabhala 66 ezahluko encwadini yakhe, kwaye kukho 66 eencwadi eBhayibhileni, uqalisa ngokuqaleka kwendalo aze aphele kwimileniyam, njengohlobo iBhayibhile yonke yenzayo. Laa mprofeti mkhulu kaThixo owayekulungele ukuhlambulula ukuba zonke izithethe zabo zazingalunganga, kwaye ehlele ngasezantsi phaya aze acoce ukuze ilizwi likaThixo libe nakho ukuza kuye. Emva koko wathi, ndikulungele ukuya Nkosi, ndikulungele, ndiyakuthetha oko uthi kuthethe, ndiyakutsho oko uthi kutsho. Wayekulungele ukuya, Thixo zisa iingelosi kwakhona ngalemva kwemini umoya oyingcwele nomlilo baye ucoce iintliziyo zabazalwane bam kuyo yonke indawo bangabangaba yenjalo impembelelo de abanye babe nokubona baze bafune ukulandela nabo masithobiseni iintloko zethu ngenzolo xa lathi ilahle lomlilo lachukumisa umprofeti limenza yena benyulu kangangoko ubunyulu bunokuba njalo xa izwi likathixo lathi ngubani noyosiyela emva koko waphendula ngosindilapha thuma mna ngenzolo ngoku soke ngokuhlangeneyo thetha ngosi yam thetha ngosi yam thetha kwaye ndiyakukhawuleza ukukuphendula thetha ngosi yam thetha ngosi yam thetha kwaye ndiyakuphendula nkosi thuma mna izigidi ngoku esonweni nasehlazweni ziyafa phulaphulani kwisidakumbileyo nesirhakra isikhala sabo khawuleza mzalwane khawuleza uye kubanceda khawuleza uphendule nkosi ndilapha thetha ngosi yam thetha ngosi yam thetha kwaye ndiyakukhawuleza ukuphendula thetha ngosi yam thetha ngosi yam thetha kwaye ndiyakuphendula nkosi thuma mna masiyingqumshele ngenzolo masehleleni ngoku siye etempileni yiva elusizi lesirhakra isikhalo sabo o mzalwane yiza kunye nam akunakuza khawuleza mzalwane khawuleza ukubanceda abalazi leliphi ihlelo elilelabo okanye kwanto khawuleza uphendule nkosi ndilapha thetha ngosi yam thetha ngosi yam bo Isaya ingaba nilapha kwaye ndiyakukhawuleza ukukuphendula thetha ngosi yam thetha ngosi yam thetha kwaye ndiyakuphendula ngosi thuma mna ndiyamangala ngeentloko zenu ziqhutyudiwe kunye neentliziyo zenu ziqhutyudiwe Isaya uphi ungaphakamisa isandla sakho uthi Nkosi ndilapha thuma mna ndikulungele uThixo wakusikelela ngoku ngenene bhekiselela kuyo 90% eepesenti esihlwele thetha Nkosi yam thetha kwaye ndiya kuphendula nkosi thuma mna jongani balungiseleni nina niphakamise isandla jongani kubafazi bethu oodade bethu elinjani ihlazo jonga kumadoda ethu cinga ngakumbi ngombutho kunokuba besenza ngelizwi likathixo uyesu kristu ezibonakalisa buqu phakathi kwabo kwaye ngqo isibhalo ngokucacileyo kwaye wasazisa kwaye noko baya kujinga kuwo mzalwane othile uthi kuhle andiyi kuba nanto ndindi okokuba andiyi kuba nandawo yakuye mzalwane ukuba kufanele nditye iisoda crackers ndize ndisele amanzi omfula yakuhlala nenkosi yam bububomi bam usisonka sam ucinga ndenza oku ukuze ndahluke ndikwenza oku ngokuba ndiyamthanda ngokuba luyiyalelo lwam yima omnye ecaleni komnye kunye naye kunye nelalizwi uthetha kwaye ndiya Nkosi thuma mna bawo wasezulwini njengoko umculo udlala kamnandi wanga wonke umntu okobungcwele obukhona Nkosi abone ukuba eli lixesha lokubizwa lixesha lokuhlukaniswa xa umququ kunye nengqolowa kufanele yahlukaniswe nangona ingqolowa ibisongelwe ngekhazi kodwa ngoku ixesha lokubizwa ngenye imfuduko ndiyathandaza Thixo njengokuba okukhulu ukukhanya konyana kuvuthiswe ukhozo kuso sonke isigaba sobomi balo ukusukela kweli xesha njengaseCanada ngoku xa ingqolowa isandula ukuvela elalanga lishushu likajulayi liya kuyibulala kanye ngoku kodwa ifanele ivuthwe ngokwendlela ethi indalo izise ilanga phezu kwayo ke benza njalo ubushushu bonyana phezu kwemfundiso kaLuther Wesley kunye nabo bonke abanye buyayitshisa kodwa bobokuvuthiswa kwengqolowa ifanele ivuthwe Nkosi njengoko yona ivela kodwa khumbulani onke amasebe ayathenwa kwaye umthu womtshakazi uphuma kanye embindini ndiyakukubuyisela kwakhona yonke iminyaka athe umqikela umnqunqulu isinambuzane esinye kuphela kwizigaba ezahlukeneyo wayidla ndiyakuyibuyisela itsho iNkosi kwaye wena uyakuyenza Nkosi uyithembisile ndiyathandaza ukuba uyakuyenza kuyo yonke intliziyo ngale mva kwemini bangabakho Nkosi ndibanikela kuwe ngoku kwaye ndingangabi saphinde ndibabone ukuba ndiyakubuyela unyaka ukusukela namhlanje kukho abaninzi abahleli apha ukuba ndiyaphila abayi kuba bephila akukho ntandabuzo lo mlinganiselo wesihlwele kwixesha elizayo ndihlangana nabo kuya kuba semgwebeni bavumele babone Nkosi bavumele bavule amehlo abo ukuba kukho baze babona bonke aba bakwiteyipu Nkosi abaphulaphule kwizwi lelixesha ezininzi iilwimi ezahlukeneyo nkquzi tolikiwe bangabangaqonda anga amadoda nabafazi kwizindlwana ezincinci nangaphandle kumahlathana aseAfrika kunye nabo matshini bancinci kunye nemibhobho ezindlebeni zabo bangabangeva Nkosi beve unikeze ummishinari ebelungisile koko ebekutho kodwa obu bobona bukhulu bungqina konoba ebenabo ukulungela ngoku sive bawo sinikela konke kuwe egameni likaYesu Kristu unyana wakho nangenxa yokubizwa komtshakazi wakhe amen ngoku mzalwana dade siza kuthandazela abagulayo ngamnye kuni ophakamise isandla sakho andinakuyinikeza ukuba bendingayinikezela kuwe bendiya kuyenza ngokuqinisekile bendiya kuhla ndize apho ndize ndithi nantsi uyayifuna bendiya kuba nayo asiko kwam ukunikeza ngokukaThixo kwaye uThixo uya kuyinikeza kuni ukuba kukho ukulamba entliziyweni yenu ngaphambi kokuba kubekho ubizo kwinzulu kufanele kubekho inzulu yokusabela kolwabizo ngaphambi kokuba kunokubakho indalo kufanele kubekho umdali wokudala laa ndalo niyayazi kukho into phaya enisondela kuyo kufanele kubekho into phandle phaya yokusabela kolwabizo aninakho na ukuyamkela ngoku musani ukuyivumela ife cedani musani ukuba andiniboni kwakhona kweli cala lomgwebo ndinganibona phaya nihlanjiwe kwaye nikulungele umthandazo wam ngoku uThixo kaAbraham Isake noYakobe owabonakala emhlabeni kwimo yomntu unyana kaThixo uYesu Kristu oweva ubunzima phantsi koPintius Pilato wabethelwa emnqamlezweni wangcwatywa wavuka ngosuku lwesithathu waza wenyukela ezulwini apho yena ngoku ehleli kwisandla sangasekunene sobukhulu ethumela emva umoya owawuphezu kwakhe obizwa umoya oyingcwele uThixo phezu ukuba ehlele phezu koluntu ukudlelana ukuqhubeka ulungiselelo olwaqhubekayo kulaa mzimba wozuko kaKristu kufanelekile ukuza njengoko ipiramidi ibumbeke ukuphakama ngolwa hlobo intloko lithi ayizange ibekwe kuyo ukuba yayaliwe ngoko ukwehlela ezantsi ibandla liqhubekekile ukuba ligcuntswana lithe linyuka ngoku de izigaba zebandla zaphela lifanele lisulungekiswe elalitye kufanelele inxibelelane kakuhle ulungiselelo olwaloku Jesu Kristu lufanelele ube sebandleni lakhe ukwenza uKristu azele ibandla azokuvusa sonke isigaba ukuzisa yena ukuyikhupha kwaye njengengqolowa ingqolowa ifanele ibuyele emva njengoko iqalisa ukuvuthwa ukusuka kukhozo apho iye yabola yafa yaze yaphuma kwaye yaqhubeka ukunyuka ukusuka engceni ukuya kwinto ethile enye akunakubuyela emva engceni sukwelatha emva engceni sukwelatha emva koku sukwelatha emva kwisithumbu yiza de ufike engqolweni kwaye ingqolowa ifanele ibe luhlobo olunye lwengqolowa eyaya yangena emhlabeni xa ivuthiwe uYesu uvusiwe ekufeni uvuthiwe ngoku kwaye uvuthiwe ebandleni lakhe ngogwetyelo ungcwelisi ubhaphizo lomoya oyingcwele ngabo abahlaziyi kwimihla yangaphambili ngoku nanku yena usemhlabeni namhlanje ebantwini bakhe mkholelweni ulapha nje okokuba ube nokumbona ngaba ngabangaziwayo wangawuthixo wezulu angahlonipha oko ndikutshiloyo malunga nayo ngoku ifuna nina basesihlelweni ncedani kungabikho mntu uphumayo kwakhona nikani nje uthixo wezulu lena ingako yintlonipho nje ukuhlala ithutyana ngoku sokushukuma makati wonke ubani apho ogulayo okanye onesidingo phakamisa isandla sakho okanye ube kulungile enkosi ngoku andiyazi ndiyamazi umzawane uKing ehleli kanye apha ndisandula ukumxhaphela nje kwimizuzu embalwa egqithileyo qinisekile ndiyacinga lowo ngulowo anguye ngumzawane uKing ehleli phaya waxhasa ngezimali umhlangano wam ogqithileyo apha mzawana uKing andikwazi ukutsho oko ndifuna ukukutsho kodwa uyayazi ndiyakwazi oko ndifuna ukukutsho ubusekusilweni mzawane wam omncinci uThixo abe nenceba kuwe abanye andibazi ndisabona uPat Tyler ehleli apha ndicinga kuphela kwendoda esakhiweni okanye kuphela komfazi nantoni na endiyaziyo yile ndoda uPat Tyler ehleli apha kholwani ngoku kwaye ukuba ndiyakube ndisisixaka sikaThixo kwaye ukuba uThixo ulapha kwaye ndilikhombile ilizwi lakhe ekubeni liyinyaniso ngoko makathi uThixo wasezulwini owavusa unyana wakhe uYesu Kristu owenza ezi zithembiso ayazise kunye nani okokuba ndiye ndaxela inyaniso uya kuyenza njani yena hayi ngokuza ngesambatho neendevu kodwa ubomi bakhe ndingumdiliya nina ke ningamasebe ubomi obusemdiliyeni busesebeni imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani kwaye uyithembisile kulo mhla xa isebe elilandelayo livela sinamaninzi amasebe axokonyezelelweyo ngokuqinisekileyo iya kukuthwala isiqhamo kodwa hayi olu hlobo lwesiqhamo oh hayi ndibone umthi ephoenix kungekudala ubunamalunga nesibhozo okanye isithoba seziqhamo ezahlukahlukeneyo kuwo kungokamzalwane ujohn cherit ndathi hlobo luni lo mthi oluya wathi umthi weorange mzalwane ubrenham kutheni ndathi kukho iilamuni neembambusi neetangelos neenarkis kwaye wathi ewe zonke ziziqhamo zesitras wathi ndizixokomezelele phaya oh ndathi ndiyabona ngoku kunyaka olandelayo zonke ziya kuba ziiorange wathi oh hayi ehe hayi kunyaka olandelayo ilamuni iya kuba yilamuni imbambusi iya kuba imbambusi ndathi ngokusuka kulaa mdiliya mnye kusuka kokuya kunye kusuka kukusuka kumthi weorange wathi ewe zonke ziziqhamo zesitras zan ubrenham iya kuphila ngesiqhamo sesitras emva koko ndeva iinyembezi zisihla ngezidlele zam ndathi nkosi uyesu ndiyayazi koko uthetha kona ngoku nantso ke la mahlelo azixokomezelele kodwa athwala iziqhamo zobuhlelo phulaphulani ukuba elasebe lenene lingaze livelise umdiliya wenene uvelise elinye isebe liya kuba lelemvelo ikholelwe
Thank you.
Inkosi, inkosi, indlela ayithembise ngayo. Ngoku, wonke ubani afonele ngenene. Ndiza kuzama nje apha, ndize ngicele inkosi uYesu. Esi sisipho, ntoni isipho? Sokuba, ukuba ndingasusa ukucinga kwam, ukuba ndingasusa obam ubomi kum, obam ubomi bendalo, umphefumlo wam, lowo nguWilliam Branham. Ukuba ndingamsusa yena endleleni, uThixo uya kuwusebenzisa umoya, umzimba uze athele. Yenza umoya oyingcwele uze ngoku, ukuze babe nakho ukubona ngabo abantu ukuba owazisiweyo umoya oyingcwele ulapha isipho ukwenzela wena indlela. Wonke ubani ahlonele ngenene, hlalani ngenzolo. Nje indoda ihleli apha ngoku, ifuna nina nonke niphakamise iintloko zenu nize nijonge umzuzu. Niyakubona oku ya kanye apha kule ndoda, ukukhanya, ukukhanya okulubhelu kuvuta njengesangqa nje. Bangaphi ababone umfanekiso wakho bawuthatyathwe apha eHouston? Niyabona, useWashington DC, ihlabathi lonke, kuphela kwesiqu esingaphezu kwendalo esakhe safoma kulo lonke ihlabathi. Nakho kona apha kanye ngoku ithabatha wonke umoya ngaphakathi apha phantsi kolawulo lwam egameni likaYesu Kristu. Le ndoda igula ngengxaki edlala emqaleni wayo. Andiyazi, zange ndayibona ebomini bam, kodwa leyo yinyaniso. Akukho njalo oko, mhlekazi. Uyakholwa ngoku indoda engasemva phaya? Uyakholwa ukuba uThixo uyakwenza kwazeke kum malunga nawe? Ungumnumzana uHall, elo ligama lakho, Silo? Kulungile, mhlekazi, phelile ngoku ukholo lwakho lokuphilisile. Ndingabiza umgca wokuthandazela, ndibazise apha eqongeni. Akukho sidingo sawo, masithabathe omnye wale miqolo apha ndaweni ithile, apha qala kanye apha. Nantsi intombazanana incinci ihleli apha. Jonga ngale ndlela, sithandwa, kungabe akukho nto ingalunganga nawo? Andazi, kodwa nje yithi endaweni yomgca wokuthandazela uze apha, masihlisele apha. Jonga apha, sithandwa, jonga kumzalwane uBranham. Kwimihla xa uYesu wayelapha emhlabeni, ewe, iyagula, ugula kakhulu laa mntwana phaya. Ewe, mhlekazi, ukuba uYesu ebelapha ebenokuxelela oko kungalunganga kuwe, ebengenakho, ingaba uyakholwa ukuba uYesu uthumele umzalwane uBranham ukuba ayenze? Ndiyakukuxelela into engalunganga nawe. Uyakholwa ukuba uyakukuphilisa? Ndiswekile, laa mntwana mncinci akukho ndlela ehlabathini yokuba yona iphiliswe ngaphandle koThixo. Uyakholwa, sithando? Ngoku inenekazi lihleli ngasecaleni eliphakamise isandla phezulu. Lowo unina umntwana, injalo loo nto. Beka isandla sakho phezu kwakhe, dade. Kholwa ngoku, uThixo wazisa laa mntwana kuwe. Yanga inkosi inganikeza impiliso yakhe. Eli nenekazi lilandelayo lihleli ecaleni konina phaya. Jonga apha kum, nenekazi. Ndiyandikholelwa ukuba ndisisicaka sakhe, isicaka sikaThixo. Ukuba uThixo uya kundixelela into ethile ebomini bakho okanye oko ukufunayo, ukuba uyagula okanye akuguli okanye nantoni na eyiyo, ukuba uThixo uya kundixelela iminqweno yakho, ingaba uyakukholwa okanye into ethile enjeya? Andikwazi oko aya kukwenza. Ingaba uya kuyikholelwa? Uyazi ibiya kufanela ibe nguYesu Kristu. Ukude lee kum ubungenakundichukumisa ukuba bekufanele undichukumise, kuba ukuba ubundichukumisile bekuya kufanela ukuba ube ngokukwasenyameni. Kufuneka uchukumise umoya. Umoya nguKristu, umbingeleli omkhulu ngoku. IBhayibhile ithe onokuchukunyiswa ziimvakalelo zezilwelwe zethu. Uyabulaleka ngokunjalo. Uyakholwa na ukuba uThixo angandixelela yintoni eyingxaki yakho? Ubulaleka yingxaki yomqolo kunye negazi eliphezulu, kwaye kwaye uneqondo eliphezulu legazi, kwaye unengxaki yentliziyo. Oko kunjalo ngqo. Kuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho, injalo loo nto. Uyakholwa nangoku? Malunga naphi nawe unengalo yakhe imgonile phaya? Inenekazi, ngale ndlela, bonga apho. Ingaba wena ndingongaziwayo kuwe? Ingaba uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sakhe? Uyandikholelwa mna okokuba oko ndikutshiloyo kuyinyaniso, nakokuba ndikuxelele inyaniso? Uyakholwa ukuba uThixo angatyhila kum ingxaki yakho nantoni na, yena nantoni na eyiyo? uyakholwa ukuba unakho ukuyityhila. Yona ngenene asiyonto ofuna ukuthandazelwa ngayo. Unekhadi lokuthandazela, uyabona esandleni sakho. Ungowokuqala onekhadi lokuthandazela. Uyakholwa na ukuba uThixo angandixelela isizathu sokuba ube nekhadi lelo myeni wakho. Uyakholwa na ukuba uThixo angandixelela intoni engalunganga nomyeni wakho. Ukuba uThixo wakamchukumisi uza kufa yena. Unomhlaza kwaye unengxaki yomphunga. Injalo loo nto, ayinjalo? Aha, akamisa isandla sakho ukuba oko kunjalo. Ukuba uyakholwa, bonke babo baya kukholwa, angaphiliswa. Indoda ehleli ecaleni kwakho, uyandikholelwa ukuba nesisicaka sakhe, Hlekazi. Ukuba uThixo angatyhila kum into eyiyo ingxaki yakho, ingaba uyakukholwa ngoko ngentliziyo yakho yonke. Ubulaleka ingxaki yentliziyo, injalo loo nto. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. Aha, kulungile. Inenekazi, linikina nje intloko yalo kunye nalo ngolwa hlobo, ihleli ecaleni kwakho. Uyakholwa na ukuba uThixo angandixelela yintoni intliziyo yakho, okanye into ethile oyinqonelayo entliziyweni yakho, okanye into ethile. Kanye into ethile uthandazela umntu othile ongomnye. Uyakholwa uThixo angayityhila kum ngelixa intambiso ilapha, kwaye sinakho ukuyibona yona, kwaye sibona yona ifanele ibe yinto ethile yenene. Ityhila iimfihlelo zentliziyo, ichaza oko njengoYesu waxelela umfazi equleni. Ngoku nawe uyabulaleka, ubulaleka ngengxaki yomqolo, eyakho isemqolo. Phakamisa isandla sakho ukuba oko kunjalo. Aha, ngoku inenekazi ecaleni kwakho elililayo kunye nenxili yakho isepokothweni yakho, inxibe ilokho eluhlaza, iinwele ezinyama, onesiqu, jonga kum. Uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sikaThixo, jonga apho. Uyabona, ukumqolo ongaphambili ndingaqhagamshelana nawe ngokulula ngoncedo lukaThixo. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela into eyiyo ingxaki yakho njengokufana nokuba usemgceni wokuthandazelwa. Uyakholwa ukuba oku yakunjalo ukusuka apha. Uyakholwa, uneqondo oluphezulu lwegazi obulaleka ngalo, injalo loo nto. Phakamisa isandla sakho, kulungile. Uyakholwa kwaye ungaphiliswa. Inenekazi ecaleni kwakho, ucinga ntoni dade? Jonga ngale ndlela, uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti kaThixo okanye isicaka sakhe. Iyayenza loo nto ngentliziyo yakho yonke. Uyakholwa uThixo angachaza kum njengomfazi equleni xana uYesu kunye nomfazi bahlangana, oko kungandixelela into eyiyo ingxaki yakho. Uyakholwa, ingaba ingakunceda? Ingaba ingakunceda ukholwe? Jonga, oh, unento emandundu, unyana, inkwenkwe. Aha, kwaye laa nkwenkwe inokuphakuzela ngengqondo, isekhaya, injalo loo nto. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho, kholwa ngentliziyo yakho yonke, inkwenkwe iyakuphila. Uyakholwa, inenekazi elilandelayo phaya, uyakholwa dade ngentliziyo yakho yonke, uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe, isicaka sakhe. Uyakholwa inguYesu Kristu nje isipho esithi isiprofeto sisipho, niyayazi isipho sikaThixo samiselwa kudala kakhulu phambi kokuqala kwehlabathi, kwafanela simiselwe loo mhla. Akunandlela yokwazi yintoni eyintoni, uThixo uyayazi nje aze atolike ilizwi lakhe. Ingaba uyakholwa ukuba oko kunjalo, oko ukuvileyo? Uyakholwa ndinganako ukuba ndingakuxelela yintoni eyayingalunganga? Uyayazi iyakube ingendimi, iyakufanela ibe ngomnye izwi lam nje, kodwa umntu othile ongomnye elisebenzisa njengalo mboko wokuthetha. Uthule de into ethile ithethe ngawo. Asazani, yabona, ndiphulukene nanku. Ewe Mhlekazi, inenekazi, ndibulaleka ngumhlaza wegazi usegazini lakhe. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho, nenekazi, injalo loo nto. Uyathandaza kananjalo ngalo mfo mncinci usekugqibeleni, lowo unyana wakho umncinci ehleli phaya ekugqibeleni. Ukuba oko kunjalo, wangazelisa isandla sakho. Ukuba uThixo angandixelela yintoni engalunganga ngonyana wakho umncinci, ingaba iyakukholwa ngentliziyo yakho yonke okokuba uThixo uyathetha nam kwaye oko kunjalo? Yona igula ngengamandla imeko yokuphakuzela, injalo loo nto. Ayinjalo loo nto? Ngoko beka isandla sakho phezu kwayo uze ukholwe ngentliziyo yakho yonke kwaye iyakuphila. Ndinicela umngeni ukuba niyikholwe, itsho iNkosi uThixo. Texas, ukuba ufa sisono, ufa ngaphandle kwegazi lam kuwe. Kumbulani, igazi lenu alikho kum. Nantiya inyaniso, lowo nguYesu Kristu ebonakalisiyo imigca yokuthandazela naphi na apho ikhoyo. Kholwani kwiNkosi uYesu Kristu. Ingaba niyayenza? Ingaba neyisekile? Ingaba neyisekile ngokwaneleyo okokuba ifanele ibe nguYesu Kristu ngokwelizwi lesithembiso salo mhla? Phakamisani izandla zenu, wonke ubani oweyiseke ngokwaneleyo ukuba yiNkosi uYesu Kristu. Amen. uThixo anisikelele. Ndiyazi nibe nifundisiwe, ngamnye kuni into ethile kwaye ndiyabona ithambisa kakhulu, ingayityhalela nakweyiphi indawo ngoku. Ndiyabona nibe nifundisiwe ukuba kufuneka nibeke izandla kwabagulayo, eso sisithethe. Konke kulungile, uYesu wayeqinisekisa. Kodwa lamroma oko koko bendizama ukunifumana kule veki. Andifanelekanga, watsho umroma, ukuba wena uze phantsi kophahla lwam. Thetha nje ilizwi, yabona, ukuba othile ubeka izandla kuwe ngoko. Zalwana ezibanibani beke izandla kuzuko kuthile, ndiza kucela abalungiseleli abakholelwayo ukuba beze apha. Ke yona nje ayizo zandla zam, kukoko nje uYesu wakutshoyo. Baya kubeka izandla kwabagulayo, sakuthandazela abagulayo wonke ubani. Bangaphi abanamakhadi okuthandazela ngaphandle kwisakhiwo sonke? Phaya masibone izandla zenu. Ehe, sinithembisile ngoku, sinesiqingatha seyure sokwenza oko kulunge. Ndiza kucela, singakwenza njani oku? Mzalwane uPerry, unawo nawuphi amacebiso ukusuka kweli cala ngaphaya apha? Yenza lo mgca apha ngaphandle. Abanamakhadi okuthandazela, yimani noyame ngodonga, yimani ngalaa ndlela nize nime noyame udonga. Kulungile mhlekazi, kulungile oko, yima ngaphaya kweli yacala. Konke okusuka kulo mbindi apha kusuka go imani kwipaseji yezitulo, yabona, imani nje kwipaseji yezitulo aba kule paseji yezitulo, okanye lona kulo mbindi apha, imani kwipaseji yezitulo. Abanye kweli yacala, imani kweli yacala. Abanye apha, imani apha embindini kweli cala kunye naba kweli yacala, imani phaya. Kwaye landelani nje imigca yenu njengoko besiza. Kulungile oko, baya kube besezantsi phaya beniyalela oko emanikwenze. Ndiyacela, kulungile konke oko mzalwane uPerry, ndicela abalungiseleli abakholelwayo kuKristu okokuba uKristu uya kuphilisa aba bagulayo ngokubeka izandla nokulandela imiyalelo yakhe. Ndiyanicela ukuba nize apha nize nime kunye nam ukuba niyakholelwa oku ukuba yinyaniso. Nawuphi umlungiseleli wevangeli ukuba ungumwesile, Baptist, Mrhabe, Luther, umpristi wobuKatolika, nantoni oyiyo? Ukuba niyakholelwa uYesu Kristu uyabaphilisa abagulayo kwaye uyalele abafundi bakhe ukuba babeke izandla kwabagulayo ukwenzela impiliso yabo, ningeza apha ngoku. Yani ngasemva nize nilandele ukujikela, yabona, konke kule migca ngoku. Yani kanye ngasemva nize nithabathe indawo yenu, landelani ukujikela ngalaa ndlela. Niza emva koko nibuyele kanye endaweni yenu kwakhona njengocwangco elinakuba lilo. Ndiyamangala bazalwane ukuba sinokuhla siye phaya. Ndicinga leyo imbono elungileyo. Ngoku ngcono ushiye lo mboko wokuthetha apha, Masi Roy, yima apha ngakumboko wokuthetha. Okanye ewe, kungcono uhle kunye nam, uyabona. Ewe, okanye ngaphandleni ufuna ukuma apha. Kulungile Roy, yima apha ngoko. Kulungile ngoku, niyahamba ngoku. Ndifuna kungabikho mntu umkayo. Ndiyacela, yabona, kwa eyona nto ebesithandazela yona. Ngoku uthi, mzalwane uBrenham, kutheni uya kuzisa bonke aba balungiseleli phezulu apha? Ndiza kuza kanye nabo, kodwa ndiyabona into eyiyo, banelingakho ilungelo lokuthandazela abagulayo njengoko ndisenza, okanye nabani esenza kangango Oral Roberts okanye nasiphi isikhundla, akukhathaliseki ngubani. Banelingakho ilungelo lokuthandazela abagulayo njengoPetros, James, John, Matthew, Marko, Luka nawuphi kubo ababenalo bangabalungiseleli ababizwe nguThixo. Kwenzeke ndibone ababini okanye abathathu abazalwane phakathi phaya endibaziyo buqu abanolungiselelo lokuthandazela abagulayo. Ngoku njengoko nizidwelisa apha, ndifuna bangaphi kweli bandla abayisekileyo ngokwaneleyo ngentliziyo yenu yonke okokuba niyakholelwa ukuba yintando kaThixo ukuphilisa abo abantu. Ngokuqinisekileyo iyiyo, ngokuqinisekileyo yintando kaThixo ukubaphilisa bona. Ngoku baphiliswa njani? Ngoku ukuba ebelapha buqu ebengenakwenza ngaphezulu kunoko akwenzileyo kanye ngoku. Niyakholwa yiloo nto nje oko akwenzileyo ngoku, oko ebeyakwenza kuba usekwanguye izolo namhlanje naphakade. Bangaphi abamaziyo uYohane ongcwele 5:19 ekutsho oku, unyana akanakwenza nto ngokwakhe? Bangaphi abakwaziyo oko? Kodwa oko akubona ubawo ekwenza, oko uyakwenza unyana. Uyakholwa koko? Ngoko uYesu zange enze namnye umangaliso ade ubawo ambonise yena, wambona amakakwenze. Elo lilizwi lakhe yena. Ukuba oko akunjalo ngoko sonke silahlekile. Asazi apho sikhoyo. Nantsoko yabona amazwi akhe awanako phosisa. Jonga kuye edlula equleni lasebhadisayida. Iyure embalwa malunga neyure phambi koko. Bakulele indimbane enkulu yemilwelwe iziqhala imfama iziqhala abaxhwalekileyo. Bangapha abayaziyo oko kwinyaniso. Kwaye azange achukumse namnye wabo nakubeni wayenguthixo ovelwano. Niyakholwa ukuba wayenovelwano. Ukushiya la mama kunye nosana olunentloko ezele ngamanzi. Lowo ulusizwe imfama utata ebize umntu othile amfake emanzini xa egxojagxojiwe. Thixo ovelwano. Yabona, abantu abalazi intoni uvelwano. Baxubanisa ifiliyo uthando lobuntu neagabo uthando lobuthixo luthando olubini olwahlukileyo. Konke konke, uvelwano yinto enye, iminqwelo novelwano lwahlukile. Kodwa jonga, waya kwindoda mhlawumbi eyayinomhlaza wobudoda okanye mhlawumbi yayinesifo sephepha. Yayikhubazekile, yayinayo malunga yayingamashumi amathathu anesibhozo yayinayo. Yayingazi kuyibulala. Kwaye waya kulaa ndoda waze wathi, uyafuna na ukuphiliswa. Bangapha bakwaziyo okuya ukuba yinyaniso. Waze washiya sonke isihlwele silele phaya. Ungathini ukuba angenza oko eBeaumont namhlanje? Oh, bethu, akukho nto kwimpiliso engcwele. Ngoko yabona, yabona, abaqondi uYesu usekwa nguye izolo namhlanje naphakade. Andenzi nto de ubawo andibonise kuqala. Kodwa abantu abaninzi balala nje kwisithunzi sakhe baze baphiliswa ngokholo lwabo. Umfazi omncinci wachukumisa ingubo yakhe waze waphiliswa. Bangaphi abakwaziyo oko? Impiliso isekelezelwe elukholweni lwakho. Ukubonakaliswa kukaThixo kusekelezelwe kwisithembiso selizwi lakhe. Kodwa ukholo lwakho ekubonakalisweni kwakhe koko kukuphilisayo. Ukuba akuyenzi, akukhathaliseki eyona ndoda ingcwele ehlabathini inokuma apho ize ithandaze imini yonke, ayisayi kwenza nantwana elungileyo ude ukholwe yiyo. Ukuzinikela ngokwakho uYesu angabe umi apha ngokwakho umzimba wenyama abeke izandla phezu kwakho kwaye futhi akuyi kufumana mpiliso. Bangaphi abakwaziyo oko? Emininzi imisebenzi yamandla kazange abe nakho ukuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Eso sisibhalo ke niyabona nina basemgceni wokuthandazela. Kufanele ibe lukholo lwenu elizwini ngoku ukuba nibona uThixo esenza oko akwenzileyo. Jongani, mandininike nje obungqina obunye obuncinci ngelixa nisazilungiselelayo. Ulaphulisisani ubusuku phambi kobugqithileyo. Ukho umlungiseleli omncinci apha ndaweni ithile, ndimbonile apha ithuba eligqithileyo. UMartin ibiligama lakhe. Ndilibele ongomnye wabaxhasi ngezimali kanye apha malunga nasembindini wobusuku ngokusondele kubo. Umntu othile wandivusa egumbini lam. Umfo omncinci ekhala, umlungiseleli omncinci. Usana lwakhe lwalusandula kusweleka. Iinyembezi zisihla ngezidlele zakhe. Uhlala phezulu ndaweni ethile. Yintoni igama ladolophi abahlala kuyo? EMissouri, phezulu phi? Water, Missouri. Yayazi inkwenkwe, yamazi umntakwabo apha naye bangabahlobo bam. Lo mzalwane wahamba wangena phaya neenyembezi zisihla kwizidlele zakhe wathi, zani uBrenham, sandula nje ukutsala umnxeba. Umfazi wam sandula nje ukunditsalela umnxeba. Usana lwam oluncinci lusandula ukuyeka ukuphefumla. Wabeka izandla zakhe phezu kwam wathi, mzana uBrenham, yakholwa ilizwi lenkosi likunye nawe. Oh, angathini uThixo, njengokufana nkuna ngoku nkosi, ukuba ubulapha umnakwethu ngebe akafanga. Yabona, wayengavumi kum, wayevuma ilizwi lenkosi. Niyabona okokuba ndandishumayela inyaniso. Wathi, yakholwa ilizwi lenkosi likunye nawe, ele nje usana lwam luyakuphila. Imizuzu elishumi ukusukela ngoko usana lwakhe lwaluphefumla ngokwesiqhelo luphilile ngoku. Unyana wam emile apho ndaweni ithile. UBilly Paul wayephumile ukuya kuthetha naye kwaye ndandiphaya kwiimpahla zam zokulala. Kwaye malunga nemizuzu embalwa kamva wabuya wathi, tata, tata, jonga apha. Kwaye umqala wakhe udumbe wonke kwaye ubomvu kunye nokudumba nokudumba malunga nobuya bukhulu phaya wathi esikhulu esimnyama isigcawu kunye nechokoze libomvu kuso ndandimile phaya ndandithetha nojohn saze sandiluma phaya aze ndajonga phaya iyaduma ndathi o billy umhlolokazi ontsundu uhlobo lwesigcawu mhlawumbi ndaze ndathi jonga emqaleni wakho indlela odumbe ngawo ndabeka isandla sam phaya ndathi nkosi yesu kwimizuzu elishumi ukusukela ngoko kwakungekho nkqu wawungenakho nkqu nokuxela ichokoza okokuba laliphaya yabona yintoni yabona umntu othile wangena ngenye imili waze wathi eofisini kwaye omnye weofisi waphuma waze wathi xelela umzalwane ubrenham atsho nje okuya kumntwana wakho wathi uyakholwa kuba oko uya kukutsho kodwa yabona andinakuyitsho de yena andixelele kodwa apha ndifumene ilizwi lisitsho oko le miqondiso iya kulandelelana nabo bakholwayo ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila ngoku uthixo akanakuzenza ezo zinto aze akushiye umile phaya wena ufanele ukholelwa into ekwanye iyakwenzeka kuwe kodwa ufanele uyikholelwe hayi nje ukuyethusa ufuneka uyikholelwe ngoku masithandazeni kuqala sonke ngokudibeneyo ndifuna ngamnye kuni nonke ngelixa abazalwane bemile apha kulo mboko wokuthetha ndiyehlela ezantsi phaya ukuze ndibe nakho ukubeka izandla kubo nabo bangabantu bam bangabam baziinkwenkwezi kwisitshaba sam into enye abayiyo kwesenu isitshaba bazalwane bam abangabalungiseleli ndiyeza apho ngokuba siyabathanda kwaye bangabantwana bakathixo siyaya ukuya kubanceda ngoku masithandazeni nkosi yesu indoda enokuthi ubukhona bakho abukho apha iyakuba uyakube kukho into engalunganga engqondweni njengendoda eyakwala ukwamkela ukukhanya kwelanga umntu othile ayixelele ilanga liyakhanya iyakubalekela ezantsi umphantsi wendlu ize ivale ucanga ize ithi ndiyala nje ukulamkela ndiyala ukuyikholelwa kuhle siyakuyazi nkosi ukuba into ethile engqondweni ibingalunganga kuyo kwaye kwenzeka njalo kwindoda eyakuvala iimbilini zayo zovelwano ekukhanyeni kwelizwi likayesu kristu ebonakalisiwe eyakuthi andilikholelwa lona kukho into ngokwasemoyeni engalunganga kunye nendoda ke yazi ukuba wena ulapha bawo ngaphandle kwemdandabuzo siyakukholwa oko siyabona eyakho imizini siyabona amaphawu akho siyalibona ilizwi lakho kukho amakhulu amane apha kulo mgca wokuthandazela kwaye amadoda alungileyo kathixo ame apha amagorha amakhulu okhona ndiyehla ndiyakubeka igxalaba lam kunye nawabo nkosi xa aba bantu bagulayo begqitha ngawo lo mgca wokuthandazela wangangamnye kubo angazi ukuba ayikho kugqitha nje ngendoda ethile beza phantsi komnqamlezo wesithembiso bangabangemka apha bephilisiwe bemke bevule bephilile baxelele umalusi wabo kwanga okuya kungabangela eyohlobo lwakudala imvuselelo yenzeke ezantsi apha kwesi sizwe nkosi izise imiphefumlo emininzi kuwe nkosi bangabakho bancede baphilise ndiyathandaza egameni likayesu kristu ndifuna wonke ubani ngoku kunye neentloko zenu ziqutyudiwe nithandaze kwaye ndifuna njengoko nina ulaphulani umgca wokuthandazelwa ngoku xa nigqitha ngawo nje ngohlobo naniphantsi komnqamlezo kholelwani ngayo yonke into engaphakathi kwenu mkani ukusuka apha nivuya nonwabile nisithi enkosi kuwe nkosi yayikholelwa impiliso yam kwaye ukuba anikukholelwa oko ngoko nje niyakufaneleka nje nithabathe isihlalo senu ngokuba ayisokuze yenze nantwana elungileyo ndifuna lonke ibandla wonke ubani atyhobozele phezulu ezulwini ngolwa hlobo ebukhoneni bukakristu kosi uyesu zazise kuthi ngoku philisa aba bagulayo ungayenza zalwane uborders ngelixa ucula kholwa kuphela shiya okuya apha asikudingi ehe.
Let's all sing together now as we pray for these that are coming through the line. Only believe. Everyone now believe.
Kholwa kuphela. Masiphakamiseni izandla zethu ngoku. Zonke izinto zinakukwenzeka. Kholwa kuphela. Ngoku masitsho ngolu hlobo. Ngoku ndiyakholwa. Ngoku kukwenzeka ngokundiyakholwa 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 izinto zinakukwenzeka de ndiphinde ndihlangane nani kwakhona ndifuna ukushiya iTexas ndibabona bekhwaza imibongo kaThixo masiphakamiseni nje izandla zethu size sinike uThixo umbongo wonke ubani kuthi Nkosi uYesu sibulela wena ngelizwi lakho okho uthe wasenzela khona ndibulela wena ngokuba nakho ukuthetha kwaba bantu balungileyo kunye nokubona amandla akho neentsikelelo phezu kwabo basisikelele Nkosi bangabangaqonda kwaye wanga umoya oyingcwele angaphilisa wonke ubani kwaye asindise wonke ubani kule mihle yokugqibela ngegama likaYesu Kristu Nkosi ndibanikela kuwe ukuze babe zizinto zokwakha umtshakazi kuba bayakholwa ngalo ubabalo lukaThixo.